Kuyintanhla ngempela ubuza endlini kaNkulunkulu kulokhu kusa okusesekuseni futhi sikhonze inkosi yethu uKristu wethu ovukileyo ngisanda kungena nje esikhashana esedlule sibe nomhlangano wezithunywa zenkolo omangalisayo izolo ebusuku umbuthano kwashunyayelwa njalo kwaze kwayothi ngqi sekuya phakathi nobusuku futhi sesivukile kulokhu kusa ukuba sikhonze inkosi yethu uJesu Kristu kumangalisa kanjani ukubuthana ndawonye ukuhlangana njengoba umfowethu Tom ubesho nje namhlanje bekusuku lapho afakazisa khona ukuthi waye yini noma ubani wayengafa kodwa kuthathe uNkulunkulu ukuvusa futhi empilweni yakhe wayebukeka njengoNkulunkulu wayeshumayela njengoNkulunkulu wayephilisa njengoNkulunkulu wayenza njengoNkulunkulu wayenguNkulunkulu futhi wafakazisa ekuseni ngePhasika ukuthi wayenguNkulunkulu Wayedlula umuntu wayengesuye umprofeti nokho wayengumprofeti wayengumuntu olungileyo kodwa nokho wayedlula umuntu olungileyo wayenguNkulunkulu futhi ngakho ilolu suku esikhumbuzweni sokuvuka kwakhe ukuthi wakufakazisa besingathatha uhambo kulokho okusa futhi sehle sigudle umfula iGanges ubuzofica omama lapho benikela ngezingane zabo ezincane ezingwenyeni ama alligator izingwenya baziphose phakathi nikhuluma ngobuqotho bathatha izibukuthwana zabo futhi bazijikijele lapho benzela ukuba izingwenya zizifohloze phansi lobongu buqotho obujulile ukuba besiye ezansi sedlulela eNdiya namhlanje ubuzofica ngaseceleni kwemigwaqo abantu abaningi mhlawumbe belele phezu kwezinsinjana ezicijile behamba bedabula emlilweni futhi bezihlupha bona uqobo ngenye indlela abanye babo kusobala benzela ukuhlekisa nje ngoba kwenzelwa izivakashi kodwa emuva kulawo maphakathi nezwe nguyena umuntu ngempela olele emuva lapho ezihlupha yena uqobo icabanga ukuthi angathola ukuphumula nokuthula ekhuleka kuMuhammad into eyayibukeka imbi kabi ngelinye ilanga ngenkathi enyukela eGolgotha eyongena emzini wase ephuma emzini waseJerusalema njalo wawukhona impela kuzo izinkundla zokubethelwa endaweni yengcwaba likaMuhammad kwakulele owesifazane phansi kwesixhekana sokhula ayelubeke phezulu lapho nocezo oludala lwesinkwe simnyama kwase kuyizinsuku elele lapho ekhalela umphefumulo wothandekayo wakhe owayeshonile khona impela ezinkundleni lapho isiphambano sasimkhona futhi ngakho ukubona izwe lisesimweni sobuhedeni ngangikhuluma nomfowethu Gadus esikhathini esingeside esedlule esanda kubuya nje evela eShayina wathi umfowethu Branham kwakuyinto ebukeka imbi ukuyibuka eShayina wathi abanye babo mhlambe izandla zabo ziphakeme ngokuningi ngangeminyaka engamashumi amane ngesikhathi izinzwane zaze zakhula ezandleni zabo zigobele ngemumva bethi angisoze ngasikudluza isandla sami uze unginike ukuthula emphefumulweni wami Buddha omkhulu bese kuthi ke abaningi babantwana abancane uma bese basha bephula izinyawo zabo ekhothamo kanje futhi bafaka cishe isicathulo esiwu number 2 noma u number 3 yonke impilo yabo izinyawo ezifishanyana ngoba banikela kuNkulunkulu wabo wabahedeni ngilivakashele ithuna labo bonke impela abaqambi benkolo uMuhammad kanti futhi nasethuneni likaBuddha noConfucius neziningi zezazi zezimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona kodwa namhlanje ngaphezulu kwakho konke thina abantu esingamaKristu singaqethuka ngamakhanda ethu bese sicula uyaphila uyaphila uKristu Jesu uyaphila namhlanje ungangibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila uphila phakathi kwenhliziyo yami futhi sinethuna elingenalutho namhlanje Bishe minyakeni emibili edlule ngangihamba ngiya ethuneni kusesekuseni ngempela ngokunyukusa ukuyobeka imbali ethuneni likanina omfanyana wami owashonayo nodadi wabo omncane olele ezingalweni zakhe ngaphandle lapha emathuneni aseWalnut Ridge futhi ngenkathi ngihamba ngakhona umfo omncane wagula kabili noma kathathu lapho ekhala eletha isitshanyana sezimbali Saguqa phansi lapho sethula izigqoko zethu sase sizibeka ethuneni eceleni kwethuna ngase ngiphakamisa isandla sami ngase ngimgaxa ngathi ibheli nangunyoko nodadewenu omncane umzimba wabo ulele phansi kwalapha imiphefumulo yabo isebukhoneni bukaNkulunkulu kodwa ngaphesheya kolwandle ngaleya kukhona ithuna elingenalutho namhlanje leso isikhumbuzo kuwo onke amaKristu uyaphila uyaphila leso isisekelo esiqavile wokukholwa sokukholwa kwethu thina amaKristu ukuthi uJesu Kristu uyaphila namhlanje manje njengoba kwakubhaliwe ephepheni manje ngokwejwayelekile enkonzweni yethu yokuphuma kwelanga yePhasika ngokuvamisile sibanene eculo noma amabili bese sibeka isikhathi sethu esiningi kakhulu lapha eTabernakele Uma kungahle kube nezivakashi ezikanye nathi awu isikhathi esethu esiningi kakhulu lapha sisezwini singabantu abakhulu ukukholwa yizwi likaNkulunkulu futhi ngokuqavile ngicabanga ukuthi lowo ngumzila futhi leyo indawo efanele futhi namhlanje nginezinye izinto ezisemqoka engifuna ukukhuluma ngazo ngokuvuka izinto ezinye zangokuqavile futhi ngifuna ukubhala ezinye izinto phansi uqobo lwami lapho ngiqhubeka Kuqala siphenye ngapha embhalweni kuMathewu isahluko samashumi amabili nane noma isahluko samashumi amabili nambili njalo. Futhi siqale ngevesi lamashumi amane nanye. Ngifuna ukufunda ingcikithi yombhalo bese ke ngiya ngale ekuvukeni. Indikimba yami yenkonzo kulokhu ukusa ilele lapha kwathi abafarisi bebuthene ndawonye ngiyaxolisa. Ngiphenye endaweni engesiyo ekufundeni kwami ingcikithi bekuku Matthew isahluko samashumi amabili nantathu ngiyakholwa umzuzu nje ngiyaxolisa lokho ngingene isikhathi sesihambile izolo ebusuku futhi angangayilungisa kahle nje neze ingcikithi yami kulokhu kusa lapho kuthola khona ukufundwa kombhalo wami Oye bohambani masinyane nitshela ba umfundi wami ukuthi ngiyohlangana nabo ngale eGalile. Kulungile mnumzane. Manje uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wenza umyalo lapha kulaba besifazana abampofu emva kokuvuka kwakhe ukuthi ayezokwenza. Wayezobatshela ukuthi wayezohlangana nabo eGalile lapho ayebathembise khona ukuthi wayezobonakala kubona ukuthi wayezoba nabo kuze kube phakade manje sahlukwenise amashumi abili neshagalombili sikaMathewu njalo futhi siqale ngevesi lesikhombisa siyafunda hambani masinyane nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile wabafileyo futhi bhekani uyanandulela ukuya eGalile niza kumbona khona bhekani nginitshelile kwakungumlayezo wengelosi kwabesifazane kuMaria noOmaria bobabili kwakuse elokuqala iPhasika ekuseni izindaba ezimnandi kakhulu zazizwakele ngenkathi esahlala lapha emhlabeni wayehamba njengomuntu wayebuka njengomuntu wayenakho konke okwakhe ingaphandle lakhe njengomuntu nokho ngokwangaphakathi wayedlula isintu wayengu-Emmanuel namhlanje isikhumbuzo sesehlakalo esikhulu ukwedlula zonke esezake zenzeka kulo lonke izwe wayengakaze abe khona umuntu ngaphandle kwalomuntu uKristu Jesu owathi nginamandla okubeka ukuphila kwami futhi nginamandla okubuye ngikuthabathe uConfucius yebo noMuhammad noBuddha abaningi babanye babeyizazi ezinkulu zezimfihlakalo zezinto nokudabuka kwazo kodwa inkathi befa kwaphelela lapho baphela inguna phakade babangcwaba futhi lokho yiwaqedwa yilokho kodwa lo muntu wayenamandla okubeka ukuphila kwakhe nokubuye akuvuse futhi okunguyena umuntu owayengakwenza okunguyena kuphela owayenakho ukufakazise kanjalo ukuthi wayengakwenza futhi manje futhi bekungukwesaba komuntu kusukela phansi eminyakeni kwakungukufa wonke umuntu ofika ezweni njalo wayekwesaba ukufa Abakhulu sibe noNapoleon, sibe noHitler, yonke into kodwa uma sekufika ehoreni lokufa bonke bayashwabana. Ngeke ngamuzwa umuntu ekhuluma futhi eqhosha ngezinto ezinhlamba kabi. Kodwa uma sekufika ekufeni, bona bonke bashwabana bagoqane. NjengoBob Ingersoll, umphiki inkolo omkhulu owaziwayo ngenkathi ekhipha iwashi lakhe, walivezela abafo bakhe, wayesethi uma kukhona uNkulunkulu ngizofa ngomzuzu ngokushaya kwaleli washi elikhulu. Kwase kuthi emva kokuba sekwedlule umzuzu akazange afe, wenza olukhulu uhleko oluthi, aha, nezwi, wayesethi, niyabo ayikho into ethiwa uNkulunkulu. Kodwa ngenkathi kusobala lokho kuphela kwakungukugcwalisa umbhalo, umbhalo wakusho lokho ukuthi abahleki abahleka usulu bafika ngezinsuku zokugcina futhi sinabo. Ngakho wathi manje niyabo ayikho into ethiwa nguNkulunkulu, kodwa egumbini lasesibhedlela ngenkathi esefa lapho abaningi babebuthene khona ukubona ukuthi kwakuzokwenzekani, wampongoloza, oh uNkulunkulu, hawukele umphefumulo wami. Baba wami wayengumngane osondelene kakhulu noma wayengenamngane omkhulu njalo nomphiki inkolo owaziwayo, futhi wathi ayikho into ethiwa uNkulunkulu. Waqalekisa yona impela imicabango kaNkulunkulu. Umkakhe wayehuka iKalishana futhi aye esontweni, futhi yena aphume ayolima umbila wakhe ngesonto, nayo yonke into ukhombisa nje ukuthi yayingekho into ethiwa uNkulunkulu. Ngolunye usuku wayesanda kuphakunyeka ukolo wakhe nje, futhi washokeka yonke indawo, umbani wawushaya wawushisa, waphumela lapho wayesephakamisa isandla sakhe futhi waqalekisa yona impela imicabango kaNkulunkulu. Futhi ngenkathi ekwenza waseke umbani ushaya isibaya sakhe lapho ayekade enamahashi akhe amahle umjaho, futhi wabulala onke. Futhi emavikini ambalwa emva kwalokho wahlala phakathi enemfiva ehambayo ibanga ukushisa nokuqubuka kwezilonda emathunjini, futhi wafa. Ngenkathi ubaba wami esiza ngokumbamba amfaka embhedeni, futhi wampongoloza wakhala odeveli namaketango bemzongolozele ngawo, wayeza kuye nakho konke okunye. Futhi ngenkathi ehamba kuba aphume wabiza umndeni wakhe, wawuqoqela ndawonye abantwana bakhe abancane, wathi ningahambi ngendlela ehanjwe nguyihlo, hambani ngendlela ehanjwa ngunyoko, ngokuba yileyo ndlela kuphela yokuphila. Nginebhuku ekhaya futhi linikeza ubufakazi babaningi. Umuntu ogqamile njengomkhulu nje, omunye wezindlovukazi ezinkulu zaseNgilandi nabanye babanye umuntu, ngenkathi sebengena ekufeni bampongoloza wakhala. UQueen Elizabeth waseNgilandi wathi ukuba nje bengingabane bengizonikela ngombuso wami, ukuba bengingabane eminye imizuzu emihlanu yokuphila ebengingenza ukuphenduka kwami nenhliziyo yami ilungisane noNkulunkulu. Omunye umuntu omkhulu owaziwayo wathi ngingene ebumnyameni angazi ukuthi ngiyaphi benginga. Nomunye umphiki uNkulunkulu omkhulu wakhuluma, wayesethi bonakala kunezindonga ezimbili futhi ngimpongolozile, futhi wathi kuzwakala nje ukubuya komsindo usukodongeni uya odongeni. Yilokho kuphela abekuzwa, wayengalunakanga usuku lwensindiso kwaze kwedlula isikhathi. Manje ke ngicabanga ngamakhulu amadoda aziwayo afayo ekholwa inkosi yethu uJesu Kristu nokuvuka kwakhe. Ngicabanga ngolapha ngo DL Moody, ekufeni kwakhe kushiwo okuningi kakhulu. Ngani ngabe ngokufa lokho na? Wathi lolu usuku lwami lokugcotshwa. Futhi ngacabanga ngenkathi uJohn Wesley, ngenkathi efa, ngenkathi uAbraham Lincoln edutshulwa futhi wayophela ukufa elele endaweni ngedlula ngasemuseum nangale e-Illinois lapha kudala. Ngabona indoda yekhaladi esindala inendingilizana ezinwele ezimhlophe ezizungeze ikhanda layo, ihamba-hamba ibuka emva kwesikhasha nayama nezinyembezi zehla ezihlathini zayo, yathi ukuhlehla yase iqala ukusho umkhuleko. Ngayibhekisisa imizuzu embalwa ngangihamba-hamba, nami ngahamba ngawela ngase ngithi, malume yini indaba? Ngiqaphela ukuthi uyakhuleka. Yathi buka okubekwe lapha ya. Awu ngabuka kubekwe lapha ya futhi into kuphela engangikwazi kuyibona kwakuyingubo futhi yathi ngathi into kuphela engiyibonayo ingubo kodwa yathi buka mnumzane yathi phansi kwebhanti lami kukhona isibazi sebhande lobugqila yathi futhi lelo igazi lika Abraham Lincoln yathi kuthathe igazi lika Abraham Lincoln ukususa lelo bhande lobugqila kimi ngacabanga uma kuqhuqhumisa indoda yekhalathi ngenxa yalokho okwegazi lika Abraham Lincoln ngoba lisuse ibhande lobugqila kuyo lifanele lisho okungakanani ke igazi lika Jesu Christ ekholweni uma sibheka emuva eCalvary futhi sibone lapho ukuthi ususe ibhande lobugqila besona ezinhlizweni zethu futhi wasikhulula ekade sikhuluma ngakho ebusukwini bombhalo bedlule lingumehluko omkhulu uAbraham Lincoln ngenkathi efa wayenesigcino futhi ngenkathi kodwa ngenkathi edutshulwa lapho kuleli hlala bishopi elikhulu futhi wayefa embedeni wakhe wathi uqulani ubuso bami bubheke ngasekushoneni kwelanga ilanga lase liyoshona kusihla uLincoln wayephefumula negazi laliphophoza emaphashini akhe wayehlala njalo emethemba uNkulunkulu wathi phakamisani izandla zami futhi wasibamba izandla sakhe wathi baba wethu ezulwini malingcweliswe igama lakho lapho egobise ikhanda lakhe wafa uPaul Rudder umngani wami wesifuba owabhala iculo lami eliyindikimba kholwa kuphela ngenkathi efa ngaleya wayevele nje wencika ngehlombe lakhe ikhanda lakhe elisemhlombe lemanager yami umnumzane Baxter wayekade eyiqhawe elikhulu owayekade ehamba izilwandle naphesheya kwezilwandle nakho konke futhi wayefike waxoveka ngaleya futhi waxubana nabanye abaqavile nomlayezo wakhe wamkhathaza nje kwaze kwaba sekufeni futhi ngenkathi efa wayelele egumbini futhi eseduze kokufa wayezabalaza esondela futhi nakho ukunqoba kwangempela kwendoda njalo wayengonqobayo uPaul wayenjalo njengoba abaningi benu babemazi babe nosikola ngabane esikoleni imudi Bible ezantsi labo futhi babe nezisitho zonke zivalile emafasteleni ngenkathi esemunga wasukuma wabuka wanikina ikhanda wayesethi ubani ofayo yinina noma yimi na wathi vulani lawo makhethini bese ningiculela amnandi anokuphila okuvuka amaculo evangeli futhi ngenkathi beqala ukucula kanjalo wathi uphi umfowethu uLuke na bamletha umfowabo uLuke wayehamba naye njengoba kwenza umfana wami nami kanjalo njalo uLuke wayesegumbini elilandelayo ekhala uLuke uyangena indoda enamahlombe amakhulukazi cishene yamazi yena noma Sunday nabo bonke wayelapho ngenkathi ejika wabamba uLuke ngesandla wathi Luke sivela kude sobabili kodwa wacabanga ngakho emizuzwini emihlanu kusukela manje ngisebe ngime ebukhoneni buka Jesu Christ ngembethe ukulunga kwakhe izimpilo zabantu abakhulu zonke ziyasikhumbuza singenza izimpilo zethu ziphakame kakhulu nezenhlukano zisala emva kwethu amanyathelo ezinyawo ezihlabathini zesikhathi amanyathelo ezinyawo mhlawumbe omunye egwedla olwandlekazi olunzima lempilo lapho umfowethu obhungukile nongumkhumbi ophihlizekile ebona uyoba nesibindi futhi ngicabanga ngalena ethi ihubo lokuphila imbongi enkulu eyingisi uLongfellow ngenkathi eyibhala ngama eduze kwethona lakhe lapha ezinyangeni ezimbalo ezedlule ngicabanga ngenkondlo yakhe enkulu nalokho akunika izwe futhi ngileyo ethi ihubo lokuphila ibingenye yezintandokazi zami ukufa njalo kwakungokwesaba umuntu waye kwesaba kusukela le ekuqaleni emuva le kusukela ensimini yase-Idene umuntu waye kwesaba ukufa ngicabanga umprofeti omkhulu uJobe ngenkathi ehlezi lapho ngaleso sikhathi futhi wayazi ukuthi wayesemunga wakhuluma ngentshumayelo enkulu lapho esithola kuJobe weshumi nane ukuthi wayezibhekisisa kanjani izimbali ukuthi zazifa kanjani zibuye zivuke futhi ukuthi wayezibhekisisa kanjani izihlahla uma sivunguziswa ngumoya usidilizele phansi umoya usihlakaze ekufeni nokho sibuye siphile futhi washo ngamathonsi ambalo amanzi yebo uthi siyaphila sibhekisisa ezethu zilwane kanjalo njalo njengoba ziphila futhi zife yonke into enento enyakazayo ngayo uma ifa ayibe isaphila Ngakho uJobe wamangala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuthatha imbali futhi ayenze iphile futhi nokho angaphinde aphile yena. Wathi yebo umuntu uyafa aphele futhi uphi na? Wathi amadodana akhe eza ukumdumisa kepha akakuboni. Wayesethi ke, oh sengathi ngangifihla ethuneni ukuba ungigcina endaweni efihlekile kuze kwedlule ulaka lwakho, ungibekela isikhathi nezibopho futhi ngeke ngedlula, kodwa uma uzongigcina nje endaweni efihlekile kuze kuthi usuku lolaka lwakho. Khona impela phakathi kosizi lwakhe, khona impela lapho useyihora elimnyama okwedlula onke kulowo mzuzwana obucayi nje, kwaseke kwehla u-Elihu omncane futhi uqala ukukhuluma kuye emtshela ukuthi imbali yayingonanga ukuthi nguye owayonile nokuthi uyoba khona ukuvuka. Ngolunye usuku kuyoba khona olungileyo oyofika owenziwe walinganiswa nalelizwe nasesimweni somfanekiso kaNkulunkulu, enziwe waba njengomuntu, uyozethwesa yena isimo senyama enesono ngenye indlela futhi uyoma esikhaleni phakathi kothukuthele uNkulunkulu ongcwele nomuntu oyisoni, futhi abeke izandla zakhe phezu kwabo bobabili bese enza indlela ibe yibridge. Futhi ngenkathi uJobe ekubona lokho, wayebheke ekuvukeni kwenkosi wakubona. Manje qaphelani ngelinye ilanga, ngelinye igama, uJobe wayezama ukuthola lokhu ukuthi ngiyazi ukuthi uma umuntu eya othulini lomhlaba uvele onakale nje bese eyamuka, ngiyambhekisisa akabuye avuke, uvele alale phansi nje bese efa futhi useshonile, futhi uphi na? Akekho waziyo ukuthi ukuphi, kodwa ngiqaphela ezinye izinto zivuka kwezifile kodwa yena akavuki. Manje ke lo mprofeti wangena emoyeni uNkulunkulu uqala ukumbonisa ukuthi yini eyayizokwenzeka ukuthi ngiyoba khona othize oyosusa isono sezwe aphinde avuke futhi wakubona ukuvuka kwenkosi. Manje ke ngiyakuthanda lokho uma ngicabanga, wathi wasukuma wazithintitha, wayekade ehlezi ezaleni, he lokhu esikubiza namhlanje ngokuthi ishwa laligadle ekhaya lakhe, abantwana bakhe babulawa bonke, ingcebo yakhe yahamba yonke, impilo yakhe yayibhidlikile, yena ehlezi umKristu noma ikholwa ehlezi eshiyiwe umuntu, ngisho nasebandleni lakhe laselimfulathele yena ehlezi lapho enwaya amathumba akhe. Kwase kuthi ke ngenkathi umoya wenkosi ufika phezu kwakhe futhi wabona ukuvuka kulokhu kusa, niyazi wasukuma wayesethi, ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyoma emhlabeni, futhi noma izibungu zesikhumba zibhubhisa lo mzimba, nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona maye. Wayazi ukuthi wayezombona ngezinsuku zokugcina ngoba kuyoba khona ukuvuka okukhulu. Ngicabanga ngoDavid ngenkathi eseguga, njengoba wayeyinkosi enkulu uNkulunkulu wayefungile kuye ngokwezithelo zezinkalo zakhe ukuthi wayezovusa uKristu ukuba ahlale ngakwesokunene sakhe. Manje ke ngibona uDavid ngenkathi esemdala esehlela ekupheleni kwendlela yakhe, onke amandla omzimba ayesethi awaphele nje, wathi futhi inyama yami iyakuphumula ethembeni ngoba akaye kuvuma kubongcwele wakhe abone ukubola futhi angashiyi umphefumulo wakhe eHaidese. Wambona kusengaphambili uJesu ukuvuka kukaKristu futhi azi ukuthi umzimba wakhe awuyikuhlala othulini lomhlaba kodwa ukuthi uyovuka futhi. Ngicabanga u-Abrahama emuva lapho ngenkathi uNkulunkulu emhlalisa phansi wayesethi, manje Abrahama usugugile futhi sewedlule ebudaleni, wena noSara nobabili, kodwa senedlule ebudaleni bokuba nabantwana, kodwa ngizokunika indodana yesithembiso. Nokuthi ke u-Abrahama waluthatha kanjani uhambo lwakhe futhi wayongena ezweni lesithembiso futhi walindela lapho isikhathi sokuba kufike lona obusisiweyo owayezomela uKristu Jesu. Futhi emva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu yokukholwa lesi sithembiso, ngaphambi nje kokuba isithembiso sigcwaliswe, khona-ke uNkulunkulu wabonakala ku-Abrahama futhi wambonisa lokho ekufeni wayezobethela indodana yakhe, futhi ekuvukeni wayezoyivusa futhi ayinike konke. Enza amathunzi ehluleke yonke into ebilokhu ihlupha umuntu nokufa, nokuthi ukufa kwakunokwesabeka okunjani, wakuyohluleka ngenkathi sebebone lokhu futhi unikeza uAbraham umdala ukubona kungakwenzeki futhi wedlula wadabula kulezi zingcezu zezilwane ayezisikile lapho sikuthathe nje khona emavikini ambalo edlule noma ngeviki eledlule njalo noma evikini langaphambi kweledlule ezinkonzweni zethu ukuthi wakwenza kanjani lokhu kukhanya okuncane okwabe kungunkulunkulu kwadabula kulezi kuqinisa isifungo sesivumelwano. Waseke ephenduka ebusise uAbrahama futhi indoda endala enekhulu leminyaka obudala nowesifazane namashumi esishiyagalolunye baphenduka babuyela ekubeni insizwa nentombi futhi bazala indodana u-Isaka okungukuthi kuye kuvela inzalo ka-Abrahama. Ku-Abrahama kulokho kuvela u-Isaka kufika uDavide, kuDavide kufika uKristu, kuKristu kufika ukuvuka kwabafileyo. Isithembiso esihle kakhulu kangaka pho ukuthi uNkulunkulu kusukela phansi eminyakeni wazibikezela kanjani zonke lezi zinto. Manje ke ekugcineni futhi njengoba sithathile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule okwesendlalelo ukuthi kukanjani ukuthi bonke abantu bonke abaprofeti eTestamente elidala bayikhomba indawo yabo yokumbelwa. Namhlanje uyoya emangcwabeni iningi lenu nibeke izimbali kwabathandekayo benu noma emathuneni abo. Manje bhekisisani lokhu bonke abaprofeti basendulo bengenambhalo abangahamba ngawo njengoba sinawo noma yisiphi isithembiso saphezulu sikaNkulunkulu ukuphela singobuholi bukaMoya Ongcwele amadoda asendulo njengoba ayeholwa ngumoya ongcwele aloba izwi kaNkulunkulu. Ngamunye wawo ngenkathi efa akhomba ukuthi ayefuna ukumbela ePalestine, ayengafuni ukuba afela ngaphandle kwasePalestine amaningi awo, kodwa ayefuna ukumbelwa ePalestine ngoba uNkulunkulu wanikeza ulibo lokuvuka ePalestine. Kwase kuthi ngenkathi kufika uJesu futhi benze kuye abathi babezokwenza ngenkathi ezale eBethlehem, wangena ngendlela yomnyango wasesitebeleni waphuma ngesijeziso sokubulawa. Ngenkathi selapha emhlabeni akazange alwenze uhambo lwemayela elingamashumi amahlanu empilweni yakhe, akazange aye ndawo ukujikeleza iPalestine, nokho umlayezo wevangeli lakhe uhambe kulo lonke ufa nekhona lezwe. Akazange alobe incwadi empilweni yakhe, nokho incwadi yayilotshwe ngaye ithengise kwedlula zonke izincwadi eminyakeni yonke iBhayibheli. Ngepha nokho phakathi lapho akazange aye ekolitji empilweni yakhe, kepha nokho kube namakolitji amaningi kakhulu akhelwe ukuhlonipha yena kunoma yiphi enye into ebiphezu kobuso bomhlaba, kumbe noma yiliphi elinye igama, kumbe noma yimuphi omunye umuntu. Akazange aye kude kakhulu, wayephila ethobile impilo ephansi, wayenziwa inhlekisa ebhuqwa ehlekwa, futhi washo ukuthi wayenamandla okubeka ukuphila kwakhe namandla okukuvusa noma imuphi umuntu angaqhosha ngalokho noma ubani angakwenza, kodwa wawufakazela umbango wakhe ngenkathi evuka ekuseni ngePhasika. Ngenkathi begwaza izandla zakhe nezinyawo zakhe nezakhe na sohlangothini lwakhe nomkhele wameva ekhanda lakhe, futhi wafa ngalia ekhalela umusa eCalvary. Ngenkathi sesemhlabeni wayebukeka njengomuntu futhi waziphathisa komuntu, futhi ngenkathi efe Calvary wakhalela umusa njengomuntu, kodwa ngenkathi evuka ekuseni ngePhasika wafakazisa ukuthi wayedlula umuntu, wayenguNkulunkulu, wayenamandla okubeka ukuphila kwakhe. Manje into yokuqala ekuseni, iqembu elincane labafundi lonke babedabukile babengazi ukuthi kwakwenzekeni, abanye babo babefuna ukubuyela emuva emanethini abo okudoba. Manje njengokubona kungakwenzeki ukuthi lokho kufa kwakuyini nokuthi ukufa kwakukubi kanjani nakubaqambi kusukela phansi enkolweni yethu yobuKristu, ukuthi izithembiso sasinikelwa kanjani kusukela phansi kulabo okhokho engibashilo kulokhu kusa, manje asize sehlele ekhaya ngqo lapho okukhona. Laba bafundi abancane emva kokuba iviyo elincane elalizondwa eqaleni babengenabo abangane abaningi kulomhlaba, futhi noma imuphi umuntu okhonza uJesu Kristu ngeke abe nabangane abaningi balomhlaba. Uzofanele ume kulokho okholelwa kukho wedwa. izikhathi eziningi uzofanele uzimele ngesingawe kodwa wethembisa ukuthi uyoma nawe ngiyohamba nani ngisho nasekupheleni futhi manje ngenkathi ngisambona ke sikubuke wayekade esusiwe babelindele ngoba wayekwazi ukwenza izimangaliso wazisho ukuthi akenzanga lutho ngokwakhe kodwa lokho baba ayimbonisa khona kodwa wayengosebenza izimangaliso futhi ngenkathi enikelwa ezandleni zikaPilato babekulindele kanjani ukubona uMesiya kaNkuluNkulunkulu ehlubulwe konke nezingubo zakhe futhi ame lapho futhi eshayiwe walinyazo wa phihlizo wafohlozwa futhi wafelwa ngamathe futhi engawuvuli ngisho nomlomo wakhe futhi ukuba asho utho ngakho lokho kwakubadabukisile yena impela umuntu owayekwazi ukwelula isandla sakhe futhi athi thula nemimoya namagagasi kwamlalela lo owayekwazi ukumisa udwendwe lomncwabo futhi abeke isandla sakhe phezulu kwebhokisi lomncwabo ikhaskete futhi athi sizwa ngithi kuwe vuka futhi ivu lo owayekhaya elidabukile lapho indodakazi eyayisanda kufa nje uJayiro umpristi omncane owayezihlalela noJesu futhi waba yikholwa futhi wahamba wangena wathi nikezani ukuthula ngoba intombazane ayifile ilele impela babefanele babezokwazi impela kukhona okwakukhona lapho wahamba wangena wayibamba ngesandla wayibuka wayesethi intombazana ngithi kuwe vuka nentombazana eyayisifile nomphefumulo wayo ungasekho yama ngezinyawo zayo futhi yabuye yaphila ukuthi waya kanjani ethuneni likaLazaro ekhala njengomuntu izinyembezi zehla ezihlathini zakhe lapho ekhala izinyembezi futhi wama lapho nomuntu owayesenezinsuku ezinafa zibungu zesikhomba zivingoza zingena ziphuma emzimbeni wakhe kodwa simbona ephakama ngomzimba wakhe omncane kanjalo wathi ngingokuvuka nokuphila okholwa yimi noma efile ophila ophila akholwe yimi akasoze afa ucabange ophila akholwe yimi akasoze afa ithemba elinje esinalo kulokhu kusa manje ke uma sivakasha emathuneni ethu kwabathandekayo bethu ithemba elinje pho kulenyama esazokufa namhlanje njengoba umoya ongcwele ufakaza uyaphila akasoze afa unokuphila okuphakade nokho sithwala imizimba phezu kwethuna labangcwele kakhulu bethu kodwa ngaphakathi bayaphila bayaphila ndawo ndawo ngenkathi ema wathi ngikuvuka nokuphila futhi ukhona umuntu owayelele lapho wathi susanintshe nokonakala komzimba wakhe lelo phunga lomzimba womuntu niyalazi ukuthi linjani ngenkathi belivusa ngani kwakuyiphunga eligulisayo ngalapho kodwa wakhuluma kakhulu futhi wathi Lazaro phuma nomuntu owayesenezinsuku ezine afa wavuka ethuneni ukuthi babembona kanjani lo muntu enalolo hlobo lwamandla elenga eCalvary nokukhulu kubhuqwa imilomo ezikhwehlela zamabutho ayehlekisa ngaye ezijuza entshebeni yakhe ngenkathi bemhluthula intshebe ebusweni igcwala izandla futhi bemshaya ekhanda futhi bathi profeta futhi usho ukuthi ubani okushayayo ngenkathi bebona izipikili zamaRoma zibethelwa ezandleni zakhe nasezinyaweni zakhe babengambona kanjani umuntu onjalo efana ngoba uNkulunkulu udinga ukwahlulela noKristu wathatha ukwahlulelwa kwethu badumala kakhulu base behambe babuyela emanethi nabo okudoba uPetro wathi ngiyakudoba abafundi bathi ngizohamba nawe nje bakwenza babedabuke baphela bedumele lapho bathatha umzimba wakhe bawehlisa bawusonga ngelineni elithize basebe ubeka ethuneni futhi bathi lokho ngokuqedwa kwalolo hlanya izwi lalimelene kakhulu kanjani naye bathi waye ngumgengeki ongcwele wayehlanya wayehuhlanya kanjalo njalo kodwa wathi waye nguNkulunkulu wayebukeka njengaye wayenza njengaye wafakazisa ukuthi waye nguNkulunkulu kunjalo owesifazane wathi esikhathini esingeside sedlule njengoba ngike ngakusho lokhu izikhathi eziningi wathi wayengengangayo uNkulunkulu umfowethu Branham owesifazane wesayense yamaKristu wathi wayengumuntu umuntu kuphela wathi wayengumuntu nje ngathi wayedlula umuntu wayengunkulunkulu ngathi kuphakathi kokuthi wayengunkulunkulu noma umkhohlisi wathi awu ngoba wakhala ethuneni lika Lazaro wafakazisa ukuthi wayengelutho ngaphandle kokuba ngumuntu ngathi ngenkathi ekhala wakhala njengomuntu kodwa ngenkathi evusa ofileyo wafakazisa ukuthi wayengunkulunkulu kunjalo ngathi ngenkathi elambile wayelamba njengomuntu kodwa ungathini nje umuntu emi ezungeze isihlahla somkhiwane zama ukuthola into ethize angayidla futhi izinsuku ezimbalwa kamuva babutha amabhesikiti ambalwa cishe amabhesikiti amabili nezincezu ezimbili zikafishi futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu awubheke nje umuntu emi eCalvary elenga labo phakathi kwezulu nomhlaba ekhala ngomile ngomile futhi waphendula ngisho amanzi abayiwayini umdala impela wamanzi emi lapho ememeze efuna amanzi uba yisono ngenxa yethu kuze thina ebuphofini bakhe ebuphofini senziwe sicebe yena ekufeni kwakhe wafa njengesoni yithina labo ekufeni kwethu sife amadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngicabanga umehluko ongaka phakathi kokufa okuningi uDaddy Hayes omdala ezathi lapha ngenkathi efa wabizela abantwana bakhe eceleni kombhede futhi lapho wayekade equleke isihlwathi izinsuku ezimbili noma ezintathu wayenesaga wathi zithandwa awubusise umphefumulo wami waye konke wabizela abantwana bakhe eceleni kombhede ende emhlophe intshebe egelezayo wathi zithandwa awubusise umphefumulo wami bengicabanga ukuthi uDaddy Hayes ubesafa wathi angisoze ngafa ngoba uJesu uyaphila nami ngiyaphila futhi lapho wabusisa ngamunye wabantwana bakhe wathi phakamisani izandla zami wayengasakwazi ukuphakamisa izandla zakhe futhi omunye wabafana bakhe waya ngakwelinye icala waphakamisa leso sandla omunye waphakamisa leso sandla uqala ukucula lapho amehlo akhe eqala ukubheka ngasezulwini wathi usuku lwenjabulo usuku lwenjabulo selokhu uJesu wahlanza izono zami wangifundisa ukukhuleka nokuhlala ngijabula insuku zonke wayesevala amehlo akhe wayesemuka ukuyohlangabezana noNkulunkulu ngiyanitshela ileyo ndlela engifuna ukuhamba ngayo ileyo ndlela mangifele kuJesu Kristu wathi ke abafundi bakhe sebekubonile lokho zonke izindumalo nakho konke ayenazo kubukeka kunjalo zazi benzele phansi bonke baqala ukubuyela emuva bedoba omunye wabuyela emsebenzini wakhe nomunye wabuyela emuva ngapha manje sifuna ukuqala kulokhu ukusa ngethuna elakhiweyo wase kuthi emva kokuvuka kwakhe uMaria uMarta noMaria uMaria Magdalena noMaria unina kaJesu kwakusese kuseni ngokunye ukusa bade nomzimba wakhe emhlabathini ngesabatha okwakuyisiko ukuthi abengenzi lutho ngosuku lwesabatha ngakho wafa ngolwesihlanu ntambama ngelesithathu nqo futhi wavuka ekuseni kakhulu ngesonto ekuseni manje ngifuna ukuxazulula lo mbuzo niselapha kulokhu ukusa kulenkonzo yokuphuma kwelanga abantu abaningi uthi kwenzeka kanjani pho ukuthi wayethe wayezobeka wayesethuneni ezinsuku ezintathu nobusuku na akazange asho ukuthi uyokwenza lokho wathi phakathi nalezi zinsuku ezintathu ngiyovusa umzimba wami yabo manje sizathu sokuba enze lokho ingoba uDavide wayethe endaweni eyodwa embhalweni angikushiya umphefumulo wakhe eHides angikuvuma ukuba ongcwele wamabona ukubola futhi wayazi ukuthi ukubola kungena emzimbeni womuntu emva kwamahora angamashumi ayisikhombisa nambili izinsuku ezintathu nobusuku futhi ngesinye isikhathi phakathi nalezi zinsuku ezintathu nobusuku uNkulunkulu wayezomvusa ngakho wafa ngolwesihlanu ntambama ngelesithathu nqo futhi wavuka kusesekuseni ngesonto ekuseni manje ke sithathe umdlalo wasestage omncane khona lapha futhi sime umzuzwana futhi sibhekisise Sengiyambona ubusuku bonke nje uMaria omdadlana bandla umama inhliziyo yakhe yayidabukile umprofetikazi uAna wamtshela ukuthi wayezodatshulwa okwembula izizindlo zabaningi ukuthi umzimba wakhe wahlushwa kanjani nengane yakhe uQobe ethandekayo ilenga esiphambanweni nehlazo lingaka ayelilethe ebandleni kodwa nokho enhlizweni yakhe loluthando lukamama lwalwelulekile kwakukhona akunandaba ukuthi wayenzeni ihlazo elingakanani wafa isijeziso sokunqunyela ukufa njengesiboshwa namhlanje ebesingaphumela lapho ukuba silenge noma sibulawe ngogesi noma ukuthize ileyo ndlela afa ngayo ngamahloni nehlazo. Niyabona ukuthi uNkulunkulu wasijezisa kanjani isono na nokuthi ke wayekhale kanjani owesifazane izinyembezi icishe ubusuku bonke, futhi yena no uMaria Magdalena waye wazile amandla akhe, wayazi ukuthi kwakukhona ukuthile ngaye okwakwehlukile kunoma ubani omunye. Wayenamademoni ayisikhombisa ekhishiwe kuye. Noma imuphi umuntu oke wakhululwa edemonini ngamandla kaJesu Kristu yazi ukuthi ubami kuphi. Akekho ongake eze nasebukhoneni bobuNkulunkulu bakhe obukhulu ongaphinde abe ngumuntu ofanayo akade nguye, futhi usuguquliwe, kukhona into enzeka kuwe. Oh, ungamela kude nenjula mqondo nokucabangela kulokhu nokwemukela lokhu into ethize nemicabango eminye engenabufakazi noma into efana leyo. Kodwa asikholelwa esayensini yezenkolo, sikholelwa emandleni okuvuka kukaJesu Kristu. Futhi uma ungena ebukhoneni bakhe kukhona into eyenzeka empilweni yakho ekuguqulayo, futhi awuphindi ufane futhi umuntu oke waba sebukhoneni bukaKristu. Ngakho wayenamademoni ayisikhombisa ekhishwe kuye ukuziqhenya nomona, futhi wayecabanga ukuthi wayebukeka kahle kakhulu futhi akekho wayenjengaye. Kodwa ngenkathi uJesu ekhuluma futhi wathi hlambuluka, konke lokho waphuma kuye, uba ngumuntu omusha. Akabanga esabukeka kakhulu ngokuzibuka kwakhe, kodwa wazisonga ngengubo yokuthoba nobumnene waselandela inkosi wayeyithanda. Kwase kuthi ekuseni ngePhasika sengiyambona abafundi bakhe babephumile bedonsa isikebhe sezinhlanzi, abanye babo beya ekhaya, nabanye behamba ngezindlela ezahlukene bebuyela emisebenzini yabo abayinikiwe. Kwase kuthi ke ekuseni kakhulu impela sengiyambona uMaria umama noMaria Magdalena beqala ukwenyuka ummango ukuba bakhuphukele ethuneni. Babe namakha nezinto babefuna ukugcoba umzimba wakhe bese beyamsusa. Futhi ngakho lapho benyuka igquma sengathi ngiyabona bebuka esinye isenzeko. Ake sibuke ngapha. Sengiyasibona isigejane samabutho simi lapho ayekade eshova amaphepha ubusuku bonke, noma ejikijela idayisi noma edlala ngedayisi lawo idayisi enhlabathini. Futhi ayekade eziqhubekela amanye awo athi ake nisho, ngiyamkhumbula lo wayamkhohlisi wathi ngezinsuku ezintathu wayezovuka. Ngakho manje ake sibone nje asenyukele ethuneni. Futhi sengiyawabona enyukela lapho futhi ezishaya izifuba futhi ephosa izikhali zawo kanjalo nenkemba yamaRoma ethi ake nisho, sizobona ukuthi angenzani ngoba ithuna elakhiwe lalinanyekwe ngophawu, uphawu lwamaRoma, maye kulowo owephula lolo phawu. Itshe libekwe lapho elalithathe ikhulu lamadoda, okungukuthi amadoda ayikhulu aligingela phezulu lapho itshe elikhulukazi ababeliginge balinyusela ethuneni elakhiweyo. Futhi ake nisho, uphakathi lapho kuningi kakhulu ukuphepha futhi babe nesikhathi esikhulu. Kodwa beza kwase kucishe kuse impela manje lapho Maria, lapho beza benyukela ngasegqumeni futhi kukhona abesifazane ababili abancane bephume kusesekuseni, mhlawumbe begaxene behambisana. Sengathi cishe impela ngiyakubona ukuthi babehambisana kanjani begudla igquma. Futhi sengiyamuzwa uMaria umama ethi kuMaria Magdalena, awusho ubani ozosusa itshe ethuneni na? Kuzoba yini na? Sizokwenza kanjani lokho na? Awu, sengiyamuzwa uMaria ephendula, uNkulunkulu uzokubheka lokho. Leyo iyonanto enkulu, akunandaba abantu bathi ngizokwenza kanjani lokhu noma lokho, uNkulunkulu uzobheka. Wena qhubeka nje yabo, uNkulunkulu uzokubheka konke okunye. Kwase kuthi-ke khona manjalo sibona zonke izinkanyezi ziqala ukufiphala. Nento yokuqala niyazi, kukhona inkanyezi eyodwa esasele, leyo ngenkulu inkanyezi yokusa ekhazimulayo emi ngaleya. Sengiyaqaphela ukuthi yonke into ikanjani, namabutho ehleka futhi ehlekisa ethi manje niyabo sekusile akukenzeki lutho namanje. Futhi babeqhubeka bathi niyabo wayengumkhohlisi nje, wayengumuntu nje njengenqwaba yalaba bakhohlisi abaqubuke kulezi zinsuku nezinye izinsuku futhi benze lezi zinto. Kodwa manje ke noma benza lezi zisho, kodwa manje ke khona manjalo sengathi ngiyazibona izinyoni ezincane amarobini eyeke ukukhala. Izinyoni zayeka ukukhala. Imbongi yathi iphimbo lakhe limnandi kwaze kwathi ngisho izinyoni zathula ukukhala kwazo. Kukhona into eyayizokwenzeka. Sengiyayibona inkanyezi yokusa enkulu ilenga ngale ya engocweni yayo eyayikade yalenga lapho selokhu kwaqala isikhathi iqala ukuhamba. Sengiyayibona ishaya indingilezi uMaria bona beyibhekisisa yenzani na. Ingelosi futhi ikalaza ithuna lapho ababembeke khona. Umbhalo wase ulungele ukugcwaliswa. Mfowethu dadewethu noma yinini lapho umbhalo kaNkulunkulu osilungele khona ukugcwaliswa. Ungakhathazeki yoba khona lapho. Sengiyayibona le nkanyezi ithatha uhambo lwayo ihamba izungeza. Sengiyawabona amaRoma emi lapho ikhulu lawo enamandla nezinkemba zawo zihoshiwe ethi manje sizobona ukuthi kwenzekani. Futhi khona manjalo leli bhola lomlilo elikhulu liza lindiza livela ezulwini lama ngasethunini futhi laphenduka laba ingelosi enamandla kaNkulunkulu eyamalapho amabutho aquleka futhi awa njengamadoda afileyo emhlabathini. Nokuthinta ngalulana nje kwesandla sayo yalisunduzele emuva itshe elalibekiwe yephula uPaul waRoma. Luchaza ukuthini uPaul waRoma kuyo na? Akwehlukene nokungachazwa uPaul lweUnited States kumbe noma yini enye noma uPaul lwebandla elithize kumbe noma yini enye. UNkulunkulu uzofanele aphile, uzofanele aphume, angeke aphila phakathi kwabafileyo. Ngakho ilisunduzele emuva itshe futhi lagingekela emuva futhi yama lapho. Manje ubani osephethe izintambo na? Amabutho edumela izihlangu zawo nezinto futhi egijimele ukufa nokuphila, ehla idabula engadini, ehla phezu kwegquma nokukhenyeza kwempahla yawo, insimbi yawo eyayikuwo, izihlangu zawo nezinto futhi nango emile yedwa. Emva kwesikhashana uMaria wathi kwaba khona okukhulu ukuzamazama komhlaba ngenkathi kwenzeka lokho. Lokho kwazamazamisa wona impela umhlaba ngalokho kusa. Omunye uthi angazi noma kukhona yini okuqhumile ndawo ndawo. Kwaba khona icishe kube khona ukuqhuma ndawo ndawo kumbani noma into ethize ishaya umhlaba, kodwa kwakuyikho. UJesu wavuka kwabafileyo. Kwathi ke ngenkathi sebehamba beya ethuneni elakhiwe, uMaria noMarta bayibona ingelosi imi lapho. Yathi hambani nitshele abafundi bakho ukuthi uyabandulela ukuwelela eGalile futhi lapho uyohlangana nabo. Bhekani, nginitshelile, hambani masinya manje futhi nitshele abafundi ukuthi uzohlangana nabo njengoba asho nje ukuthi uyohlangana nabo. Uma ngicabanga lokho, ozo amazwi ami akhole ngongithumile unokuphila okuphakade futhi ngiyakumvusa ngezinsuku zokugcina. Bhekani, nginitshelile. Izingelosi zakhe ikusabalalisile ezweni lonke ukuthi noma ubani oyolokotha azidele athabathe isiphambano sakhe amlandele uyohlangabezana nawe ekuvukeni. Kunandabani uma sifafaza izimbali phezu kwethuna uma sithi umlothe emlotheni nothulo othulini na? Lowo mzimba uqinisekile impela ukuthi uvuke ethuneni njengoba ekhona uNkulunkulu wasezulwini. Bhekani, nginitshelile. Ake siqaphele nakho kuhamba ababili babafundi bakhe manje basendleleni futhi abanye babo baphuma bayodoba. Futhi ngakho uJesu wayemi ogwini futhi wabheka ngaphandle wase ebabona ngaphandle lapho futhi wathi, bantwana, ninaso isinkwa na? Into yokuqala ayisho kubo wathi, phosani netha lenu ngakwelinye icala. Babedobe ubusuku bonke bengabambanga lutho. Kungaleyo ndlela-ke nidoba ngasohlangothini okungesilo lwaleso sikepe. Ngakho uJesu wathi, phosani netha lenu ngakwelinye icala. Kwase kuthi-ke ngenkathi bephosa inetha labo ngakwelinye icala futhi badonsa kanjalo, kwakukhona izinhlanzi eziningi kakhulu ngangokuthi ngisho amanetha abo acishe agqabuka impela. NoPhethu uqala ukukalaza wathi, munye kuphela umuntu obengenza lokho. Futhi wabheka emuva ogwini futhi, nango emi isinkwa nenhlanzi emlilweni isibalungele. UPhethu akabange esalindela ukuba kufike isikebhe, wavele nje wagxumela emanzini futhi wasuka wahamba ukuyomhlangabeza. Wadingeka ukuthi asheshe. Ngifisa sengathi sonke isoni ezweni besingaba njalo namhlanje. uPhethro wayemphikile ezansi lapho waphuma wakhala ezinyembezi kamunu wayesekhuleke waqeda wayefuna ukuhlangana noJesu wayefuna ukwehlela lapho ukuza kwazi ukuwela ezinyaweni zakhe kwakukhona abangathi babili ogama omunye wabo nguKleopas kanjalo njalo babesendleleni bebheke emahhosi futhi babehambisana izinhliziyo zidabukile zephukile futhi babehambisana bekhuluma ngakho oh kwakukubi kakhulu futhi khona manjalo umunye waphuma ehlathini umuntu ojwayelekile engabhekise kholole emumva kumbe noma yikuphi ukugqoka okwehlukile wayegqoke njengomuntu wonke wayelungisa izinwele zakhe nentshebe yakhe njengoba kwakwenza bonke nje abanye akazange wayengahluke ngalutho akenzanga mehluko omkhulu ukuphila kwakhe kwazifakazela izincwadi zakhe ezimchazayo lokho ayiyikho futhi lokho uNkulunkulu afuna sibe yikho ufuna ukuphila kwethu kube izincwadi zethu ezichazayo kunjalo futhi useqala ke kuhambisana wathi basalwane ninyukumeleleni kangaka na futhi ingani nikulengxoxo na oh ngiyakuthanda nje lokho Ngani bathi wena usihambini kule ndawo umnumzane na ngani wathi lonke izwe lidabukela phela futhi nathi silapha wathi sisendleleni yethu sibuyele ekhaya wathi ngani uJesu waseNazareth umprofeti besicabanga ngempela ukuthi bezoba yiyo uma efika ukuthi bezoba inkosi kaIsrayeli futhi manje usefile futhi bambele futhi bamgwaze enhlizweni futhi bamsusile futhi bathi ngisho nalolu sekulusuku lwesithathu selokhu kwenzekile konke selokho ebulewe futhi bathi abanye besifazane bese zantsi ethuneni futhi babona umbono wezingelothe futhi babuya basebethi uvukile kodwa bathi oh asikholwanga leyo ndaba siyaqhubeka nje ngakho behambisana lapho wathi ziwula neni libele enhlizweni niyabo ukuba ningakholwa konke lokho abaprofeti akushilo okuqondene noKristu ukuthi ufanele ahlupheke kanjani bese vuka futhi ngoso lesithathu awu nilibele kangaka pho Bukani ukuthi kuhle kanjani hey bukani lokho uKristu phakathi ababenyukumele futhi bedabukile uyalapho ke phakathi kwalabo abadabukile nophuke umoya babehambisana ngehora elimnyama ukwedlula onke abake bawabona onke amathemba abo ayeseshabalele babekhishelwe ngaphandle ebandleni amasinagoge ngoba bakholwa nguye Futhi manje yena ababe thembele kuye wayesefile nabanye besifazane babefike nendaba encane mayelana nombono babebona izingelosi nitshele abafundi bakhe ukuthi uyohlangana nabo eGalile kodwa oh nje abakukholwanga lokho babedabukile futhi benyukumele bekhala futhi lapho uJesu othandekayo uyaqhamuka phakathi kwabadabukile Enye into kwakuyiphasika ekuseni uJesu ukuvuka ukuphila konke wayesephila futhi phakathi kwesikhathi sasentwa sahlobo phakathi kwezinyoni ezishaya ikhwela phakathi kokuphuma kwezimbali ezintsha uJesu ovukile wayesesikhathini sasentwa sahlobo futhi ukufika kokuvuka ukuthi wayehambisana kanjani nabo futhi uqala ukukhuluma nabo ebatshela wathi awumanje benifanele nikholwe ukushiwo abaprofeti banifanele nikholwe kukho konke lokho emibhalo obulotshiwe okuqondene noKristu ukuthi umele ahlupheke kanjani futhi avuke futhi ngosuku lwesithathu kanjalo njalo awu babedabuke kakhulu emva kwesikhashana emva kokuthi eqala ukukhuluma awukhona ukuthize ngalo muntu owakhuluma okwehlukile kancane kwabanye abantu wayengesuye umuntu osemgqeni wesilinganiso sabantu Kwakukhona ukuthize ngaye okwakubonakala kungubuqotho obujulile. Kwakukhona ukuthize ngakho okwakunencazelo futhi uqala ukuchaza mayelana nemibhalo. Wayenguthisha umbhalo ukuthi wawusho kanjani ukuthi abaprofeti bathi uKristu wayezokufa futhi avuke futhi ngosuku lwesithathu ukuthi izinhliziyo zabo ziqala kuvuta phakathi kwabo. Kukhona okwakwenzeka. Futhi lapho beqhubeka bakhuluma usuku lonke futhi manje babekhele ngama study ucisho ambalwa cishe imayela nohafu kusuke eJerusalem lapho ababeya khona kancane behambisana na impela uKristu uvukileyo futhi bengakwazi Kuangaki ehlalweni kanye nani kuangaki emanani emahoreni ezivivinyo zenu nezinkathazo futhi aniqondanga kuangaki ebasesondweni ngenkathi ucishe ufa kuleyo ngozi noma nje wayivika leyo ngozi noma ukuthize futhi awuqondanga ukuthi kwakunguye ukuthi wayenawe kanjani ngenkathi imbiza ingenalutho nophiso lwalomile futhi kwakungekho lotho olwezingane ukuthi lo muntu ufika kanjani bese beka lawo magilosa okudla eminyango noma ngabe kwakuyini lo kwakunguKristu uyaphila namhlanje akafile kodwa uyaphila ngimi ekuseni okumbalwa okwedlule ngakudokotela ongumphiki inkulunkulu eLouisville waye ngangisezansi emva kokubuya eAfrika bengihlolela isilwanyakazane iamuba wathi mfundisi Branham wathi futhi uyabukhola lobobula ngathi yebo mntumzane futhi wathi uqonde ukungitshela ukuthi uyakholwa ukuthi lowo muntu wavuka kwabafileyo na ngathi yebo mntumzane ngiyakukholwa futhi wathi ungakufakazela kanjani ukuthi wavuka kwabafileyo na ngathi ngiyakufakazela ukuthi unguKristu ovukile angakwenza kanjani na ngathi uphile enhlizweni yami ngazi kanjalo ke ukuthi wakwenza phakathi lapha wangiguqula ekubeni isoni ngaya ekubeni ngumKristu waguqula imvelo yami waguqula izimo zami zokuziphatha waguqula konke lokho kwakukimi wangenza isidalo esisha ngakho ke ngiyazi siku sami ukuthi wavuka kwabafileyo wathi ngiyakholwa ukuthi wafa ngathi ngiyakholwa futhi kodwa wafa yebo ngaphezu kwalokho wavuka kwabafileyo futhi namhlanje uphila phakathi kwezinhliziyo zethu ingakho sijabula futhi sikwazi nokucula ingakho sikwazi ukumnaka lapho esikhathini esingeside sedlule uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wenze isimangaliso esikhulu empilweni yami uNkobo unenzele izimangaliso uhamba nani insuku zonke uhamba nalo lonke ikholwa bhekani mina nginani njalo ukuze bese kupheli kwezwe akunandaba ukuthi kufikani noma kuhambani uKristu usaphila futhi uyabusa namhlanje enhlizweni yomuntu ingakho njengoba yasho njalo indaba bhekisisani njalo ekuseni sivuka sinokukhonona futhi siphume futhi awu sengile ingxenye nje kanjalo njalo akumangalisi sine BP nesifo sikashukela nakho konke okunye ngubani inyoni encane Robini iyovuka ekuseni kakhulu into yokuqala isho ibhekise ubuswanyana bayo phezulu ngasemazulwini futhi iyabi yokhala ngephimbo layo lonke akaze nibone noma yiphi yazo ine BP ihamba ngezinduku inesifo sikashukela yathi inyoni Robini encane yathi ngesinye isikhathi yathi awu angazi ukuthi yini indaba yathi laba bantu lezi zinto nezidalwa ezizibiza ngezidalwa ezingabantu yathi ngani zifanele ukuthi zinyukumele kabi mhlawumbe azinayo ubaba wasezulwini njengoba thina sinaye osinakekelayo ngobunye busuku ngibambe umhlangano lapha ebandleni Milltown Baptist ngenkathi ngisengumelusi ezansi lapho ngangiza ekhaya nomngani wami omdala ukuba sihlale busuku bonke futhi ngangivamise ukuqaphela uma ngedlula kwakuba khona inyoni inightingale ekhala kamnandi ebusuku ihlezi ehlathini lomsedari lapho ubuso bonke yayikhala ngephimbo lawo lonke ikhale kakhulu impela nje ngangikuqonda kahle kamhlophe ukuthi kungani izinyoni zikhala uma sekusile sengiyabona umsebe welanga ubhukuda kuzo uzenza zikhale kodwa yini eyenza leyo nyoni inightingale ikhale na ngakho ngazitholela incwadi ngase ngiqala ukufunda ngenyoni inightingale ngithola ukuthi inyoni inightingale okuyenza ikhale ukuthi ibhekisisa izibhakabhaka futhi njalo uma ibuka ukuba ibone amafu eqala ukuphenya futhi ibone inkanyezi eyodwa umsebe owodwa ukukhanya iqala ukumemeza futhi ikhale ngephimbo lawo lonke ngani na ngoba iyazi ukuthi ilanga liyakhanya ndawo ndawo iletha impendulo ngokukhuluma emhlabeni ukuthi ilanga liyakhanya ndawo ndawo futhi mfowethu tatewethu ngoba nje uma phansi enhlizweni yami emafini amnyama okuhlushwa nezivivinyo nezinkathazo uma ngingahle ngizwe umondwele ucindezela wedlule kanye ngesikhashanyana bese unginika isibusiso ngiyazi amandla kaNkulunkulu asaphila futhi abusa ndawo ndawo kunjalo ukuba bengingabuza leyo nkanyezi yokuza yini ekwenza ukhanye phezulu lapho na ukhanyelani na ibizothi akusime ngikhanyayo mfowethu Branham ukuba inkanyezi ibingakhuluma yilanga kuphela elikhanya kimi elingenza ngikhanye. futhi leyo ndlela okungayo kuwo wonke umuntu oyikhona kuJesu Kristu elifihlwe kuye akusoye okhanyayo ngumondwele okhanya kuwe ukunika leli themba nalenjabulo yokuvuka. Ngangivamise ukushomelana ngikhuluma ezansi lapha ngesiphethu esidala engangivamise ukuphuza kuso sasiphethuza futhi sigxumagxuma futhi sigxumagxuma futhi sigxumagxuma ezansi ngasemilton. Ngangivamise ukumangala ukuthi kungani leso siphethu sasigxumagxuma ngakho ngelinye ilanga ngahlala phansi lapho futhi ngangikhuluma kuso sengathi ngiyabona umuntu ekhuluma esiphethwini kodwa ngangikhuluma kwimvelo eyenza isiphethu futhi ngama ngala yini ekwenza uphethuze kangaka ugxumagxume kangaka na ngabe yingoba abantwana beza lawa futhi baphuze kuwe noma ngiphuza kuwe noma okuthize na ukuba isiphethu sasingangiphendula sasuthi khabo bhili akungakho ngoba uphuza kuso akungoba noma ubani ephuza kimi kuyinto ephansi phakathi kwami engifuqayo futhi engenza ngiphethuze futhi ngigxumagxume futhi ngiqhubeke kanje. Ingaleyo ndlela wonke wesilisa noma wesifazane ozelwe ngumoya kaNkulunkulu akusuwe akusiwe amadlingozi omuntu kungoba ukuvuka noma amandla kaNkulunkulu asempilweni yomuntu futhi aqindezelela ekuphileni okuphakade ehamba eyongena ephileni okuphakade into ethize ephakathi lapha ubungeke uthule kuba ubuzokwenza kukhona into ethize ephakathi kwakho. Ngenkathi kufika uJesu ehamba eyongena eJerusalema futhi bagawula amasuku futhi baqala ukumemeza nokukhala futhi bekhubeka kanjalo abanye balabo bafarisi abayisitashi bathi beze bathule ngani bayasiqhaqhazelisa oh labo bantu bamemeza futhi baqhubeka kanje wathi uma bethula amadwala azomemeza masenya kukhona kuzofika uma kufika ukuphila phakathi kokufa kukhona ukuvuka kufanele kube khona futhi uma kuphila okukuJesu Kristu kufika ethuneni lakhiweyo lapho abathandekayo bethu belele khona kuzoba khona ukuvuka ukuphila nokufa ngeke kwakha ndawonye njengoba nobumnyama bungeke bakha nemini kuthe nje kumnyama bonga njengoba kufika imini iqindezela ubumnyama busuke imini ifanele ikhanye akunandaba ukuthi kwenzekani uma lelozwe lizungeza lapho phambi kuyalelo langa ufanele kufike imini ifanele futhi njengoba impela likhona iphakade njengoba lidonsa lizungeza liya esikhathini sokufika kwendodana kaNkulunkulu kuyoba khona ukuvuka phezulu kwalelizwe nabo bonke labo abalele kuNkulunkulu uKristu uyobaletha kanye naye ekuvukeni kwakhe kuzofanele ayikho indlela kukho kuzofanele ube nakho ungaba kanjani nakho ngaphandle uma kulapha na. Ngimi ngesinye isikhathi esedlule ngangimegeri e-Indiana lapho abangithatha khona bangedlulisela ezigayweni zensimbi zakwaGeri futhi ngashaqeka kakhulu ngenkathi ngibhekisisa unsumpa wangithatha wanginyusa futhi waye ngikhombisa indawo yonke futhi wathi ngangibhekisisa amadoda impempe encane yapepeza emizuzwini emihlanu ngaphambi kwesikhathi sokushayisa ngaqaphela wonke umuntu ekhumula iphinifo lakhe futhi elibeka phezu komshini wakhe futhi baze bayophuma ngo ngasemishinini yakhe yokundingiliza nensimbi nento wayeshanela ekhiphela esikhaleni sezihlalo isiqheke sezingwecwe ezazikade ziqoqwe empahleni ayekade esebenza ngayo futhi ukushanyelela konke esikhaleni sezihlalo futhi wathi ngizokhombisa ukuthi laba mfundisi Branham ngathi kulungile kwase kuthi ke wahamba wabuyela endaweni encane emva kokuba sekukhale insimbi enkulu onke amadoda aphuma wonke umuntu wasededile endlini sashiwa simisodwa futhi wakindezela inkinobho futhi le emumva ngemumva ngezwe into ethize idumise kwezulu futhi ibhonga futhi ba iza yehla ngacabanga yini leyo emva kwesikhashana wathi manje emela eceleni ngamela eceleni ngabona ujantshi uza wehlela lapho futhi ngenkathi wenze njalo nakho ukuza uzibuthe umkhulu wehlela lapho futhi lapho lowo zibuthe wehla phansi wedlula ngalowo layini ngiqala ukuqaphela lezo zincezu sindizela phezulu ukuba zihlangabezane nawo kanjalo lezo zincezu zezinsimbi ngaqala ngaqaphela ezinye zazo azizange zikhuphuke futhi ngaqaphela ophisa abaningi bensimbi abazange bakhuphuke Lozi buthe wakubekela emuva wangena esikongweni esincane futhi wamela wathululela yonke lento phansi esikongweni esincane futhi kwancibikaliswa kwaphinde kwenziwa futhi ngase ngithi awu ayivukanga ngani yonke na ngathi ngibona ezinye zezingcezu zensimbi wathi futhi iBrenham senza ezinye izingcenye ze-aluminium lapha wathi nalezo zingcezu ze-aluminium azinabo ubuzibuthe kulowo zibuthe ngathi ayibonge inkosi futhi ngathi wathi yini indaba kuwe ngathi bengicabanga nje ngakho ngathi ingani lezo ezinye izingcezu zensimbi zingazange zikhuphuke na wathi uma uqaphelile zibhonelwe phansi azikwazi ukuvuka ngathi akabonge uNkulunkulu haleluya wathi yini indaba mfundisi Branham na ngathi bengicabanga nje wathi ufanele ukuthi kade unjalo ngathi mfowethu emumva le ngale yandawo kokwaphakade haleluya ukhona uzibutho omkhulu indodana kaNkulunkulu izothethelwa ngokunye kwalokhu kusa ishanela phansi phezulu lomhlaba njengozibuthe futhi wonke umphefumulo ozibuthele kuyo uyokwenyuka ukuyihlangabeza emoyeni futhi lapho ubese kuvukeni ukuhlala nayo uthathwe ukhishelwe ngaleya nale mizimba emidala esihlala kuyo manje kumbe ngisho nanjengaleyo esinayo manje esiguga nesiyigqokisayo futhi elithikayo iyoqathazelwa phezulu ngaleya esikongweni esincane sothuli bese iphinde ibunjwa futhi yenziwe ibe njengomzimba wakhe uqobo khazimulayo ekuvukeni kwekugcina uma esefika futhi ngathi hawu manje buka la baningi abantu ongenabo zibuthe baningi abantu obholelwe phansi imininingwane uthi angikwazi ukukwenza bengingeke nje ngakwenza kubiza inani elikhulu kakhulu mfowethu ngaphandle kokuthi kuguquke leyo nhliziyo nalomphefumulo uhlezi ngale awunobuzibuthe noNkulunkulu ngomoya ongcwele nxa uJesu efika uyoshiywa wedwa emhlabeni kumbulani kuzoba khona ukuvuka ngokunye kwalokhu kusa kuphela kwalabo abafile kuKristu uNkulunkulu uzobaletha kanye naye ihamba phakathi kwabafundi ezazisa uthi ezazisa nginowesilisa ndawo zonke ezweni lonke ngezinye izikhathi uyangigxeka mayelana nokuphiliswa kukaNkulunkulu ngani mfowethu ngingayeka kanjani ukungakholelwa ekuphiliseni ngokaNkulunkulu kube kuyiyo impela imvelo kamoya ongcwele wonke umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uyofanele akholelwe ngokungaphezu kwemvelo ngoba uyingxenye kaNkulunkulu uyisizukulwane sikaNkulunkulu ngithi ufana noyihlo ngithi unekhala elifana ungitshela ukuthi nginekhala elinjengelikababa nginomlomo onjengokababa ngani na ungubaba wami nginelungelo lokufana naye haleluya manje-ke uma uNkulunkulu engubaba wami nginelungelo lokukholelwa ngokungaphezu kwemvelo ngoba ngizalwa ngumoya ongaphezu kwemvelo lokho kwenza umuntu ongaphezu kwemvelo ngami ngaphakathi ngokwangaphandle ngingumuntu wobumba nawe ngumuntu wobumba kodwa ngokwangaphakathi uma uzalwa ngumoya kaNkulunkulu uba ngumuntu ongaphezu kokwemvelo phakathi lapho nalowo muntu ongaphezu kwemvelo ulamba omele ikhaya lakhe lasezulwini ngale akunjalo amen uqapheleni ngabe lapho-ke nangu uyahamba manje usevukile kwabafileyo kuqala ukufika kujabula abafundi baqala ukuthola iningani into yasahlobo esinyathelweni sabo kukhona okwenzekile uvukile kwabafileyo kungaleyo ndlela kuwo wonke owesilisa noma owesifazane uma ezalwa ngomoya kaNkulunkulu futhi ubona ukuvuka kweqiniso kukho umuntu owaziyo ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo ngaphandle uma efile ngobo lwakhe kuKristu Jesu futhi wazalwa ngokutsha kabusha ngomoya ongcwele wonke umuntu ukholwa ngowesayensi ezenkolo kuphela ukholwa ngokuphathekayo kuphela ukubuka ephepheni kuphela aze umoya ongcwele afakaze ngokuvuka kukajesu kristu wena usuke ezintweni ezifile zokuphila uya kwelisha leliphilayo ithemba kukristu jesu wonke owesilisa noma owesifazane ngaphandle kwalokho ulahlekile kulokhu ukusa kunjalo umfowethu dadewethu lungisana noNkulunkulu hlanza leyo nhliziyo iye lapho izinsimbi izenjabulo zasezulweni ikala khona futhi kukhona ukuvuka uJesu uphila ubusa phakathi enhliziyweni qaphelani lapho beqala kuhamba eceleni kwendlela ngicabanga ukuthi leyo ngakuyinto emangalisayo lapho nebhayibheli lathi baqhubeka ngendlela futhi babexoxisana futhi sebefike ekugcineni lapho nje ababezohlala khona ubusuku bonke babengasafuni nje ukuba ahambe kukhona okuthize njengaye uma ube waze wazana naye awufuni ahambe kunjalo Manje bathi ngena uhlale nathi ngiyakuthanda lokho ngena uhlale nathi. Wonke umuntu oke aqhumane noJesu Kristu ufuna ahlale, hlala nathi. Izwe lifile, uKristu uvukile, nangu wehlezi nathi, kulungile. Woza uhlale nathi, sekuyasondela futhi uJesu, manje khumbulani, bamema ukuba angene, futhi noma yimuphi umuntu oke eze angene kuKristu, uyodingeka ameme uKristu angene endlini yakho encane ohlala kuyo, uza kuphela ngesimemo, akazifuqeli yena kuwe. Wena uthi, angifuni lutho lwaleyo nto yokuhlanya, kulungile, ngakhathazeki ngeke ibe lapho, kodwa uma uvuma futhi usulungele futhi usulungele ukuthengisa ngezinto zezwe njengokukhuluma izolo ebusuku kwizithunywa zenkolo ngathi yebo nivelela ngapha esikoleni futhi nifunde isayense yenu yezenkolo futhi niphume lapha nifunde nibhale nezibalo futhi niye eAfrika nenze umntwana ngokuphindwe kabili wesihogo ngowomdabu kunoma nenze eqaleni. Kodwa ngathi uJesu ngenkathi eyala abafundi bakhe ukuba bahambe babe izithunywa zenkolo wathi ikani ngiyathuma isithembiso sikababa phezu kwenu kepha hlalani kuqala emzini waseJerusalema hayi kwelinye ikolleji hayi kwezinye isikole sesayensi ephathelene nenkambo elungileyo wathi hlalani emzini yeJerusalema nize nimbathiswe amandla avela phezulu. Bekani ngiyathuma isithembiso sikababa phezu kwenu kodwa hlalani emzini eJerusalema nize nimbathiswe amandla avela phezulu emva kwalokhu umongcwele uza phezu kwenu khona-ke nizakuba izithunywa zenkolo noma ofakazi kimi eJerusalema eJudiya eSamariya nasemkhawulweni yezwe. Futhi umuntu azahlonyiswe ngumoya ongcwele hayi imfundo hayi isayensi yezenkolo hayi ngobulunga bebandla amen. Kade eseJerusalema futhi wagcwaliswa ngobhabhathizo kamoya ongcwele akafanele ukuba sepulpiti kunjalo njengesithunywa senkolo kumbe noma yini enye. Futhi ngenkathi uFilipu ehlela lapho isithunywa senkolo sokuqala ukuba size siphume sehlela eSamariya futhi ngenkathi sifika ezansi lapho sashumayela ivangeli saphilisa abagulayo futhi savula amehlo ezimpumputhe savula izindlebe zezithulu kwakukhona ukuthokoza okukhulu emzini. Futhi ndawo zonke isithunywa seqiniso sikaNkulunkulu noma umshumayeli aya kuzo kukhona izinsimbi zokujabula ezikhalayo zokuvuka kukaKristu ungeke wahlanganisa ukufa nokuphila ndawo kuyohlukana amen. Manje ke uma uKristu engena enhlizweni yomuntu uyakwehlukanisa nezinto zezwe ezifile uye ethembeni eliphilayo sidalwe esitsha kuKristu Jesu futhi uba ngumuntu omusha. Ngiyanitshela bazalwane bami uma izwe lidinga noma yini namhlanje ngokwangempela ukuvuka kweqiniso kukaKristu kushunyayelwa kubo bathi woza uhlale nathi ukudlwa usuku selusondela ekushiyweni isikhathi awu sebezwile labo besifazane abakushilewo asazi noma ngabe konke kuyiqiniso ngokwenele yini behambisana bethi ukucabanga ngenye into kodwa wathi awuthi gqi ungene manje okwesikhashanyana nje bathi ngena manje uhlale nathi washaya sengathi uyedlula izikhathi eziningi-ningi uyakwenza lokho ukubona nje ukuthi wena uzokwenze njani kunjalo. Ngakho emva kwesikhashana bamnxusa bathi ngena bangena cishe bathatha iphepha elibhalwe ukudla okuzodliwa bathi yini oyithandayo yedina. Futhi baqala bathi hlala nathi siyakuthanda nje ngani sithanda ube ngumelusi wethu kukhona okuthize ngawe okwehlukile kwabanye abantu kukhona okuthize ngawe uchaza imibhalo ngokwehlukile kancane komunye umuntu. Sithanda nje ukuba wena uhambe nathi sithanda nje wena ukuba ubonane nomngane wethu uPetro uJames noJohane nabanye sinabanye abangane obengumlandeli kaJesu futhi sithanda ukuba wena ungene kubonakala sengathi wazi okuningi kakhulu ngaye futhi kwakunguye uqobo lwakhe lowo kwakunguye uhlezi eduze kwakho isikhathi esiningi. Nangu wayemi lapho futhi uqala ukukhuluma kubo futhi ngakho into yokuqala uyazi ngenkathi ecaphuna isinkwa wathatha isinkwa manje amehlo abo ayephuphuthekile futhi wahlephula isinkwa lapho ephakamisa amehlo akhe futhi wasibusisa wase esihlephula namehlo abo avuleka. Ngiyakuthanda lokho amehlo abo avuleka uma sake sabakhona isikhathi lapho ibandla likaKristu lidinga khona amehlo alo ukuba avuleke kunamhlanje okunye futhi ukuhleshulwa kwesinkwa amehlo abo avuleka futhi baqonda ukuthi kwakunguye. Oh mngane ngabe useke wavula nje amehlo akho ngaleyo ndlela na ngabe useke wakubusisa nje ngaleyo ndlela enjalo na ngabe useke wakuhlephula wehlukana nezinto zezwe wakwehlukanisa isikhathi sokuhlephula nokuvula yilokho ibandla elikudingayo namhlanje isikhathi sokuhlephula nokuvula namehlo akho avuleka amehlo abo avuleka njalo base bemqonda indlela nje ayenze kuleso sinkwa yileyo ndlela abamqonda ngayo hey kukangaki lapho esikhathini esingeside sedlule inenekazi lalisezansi lapha ekhoneni lalineTP inkakhele lihlezi ebandleni kulokhu okusa angisalicabangi igama lenenekazi lihlala ngaphesheya kweRizi ngiyabonga dadewethu kunjalo unkosikazi Rizi wayelele lapho enabantwana abancane abathathu noma bane futhi ngehla kuba ngiyomkhulekela wayekade ethunyelwe esuka kwezemithetho yezempilo enhla lapha ukuba afe futhi ngakho ngahamba umkhulekela futhi wawukhona umphiki inkolo esa sakhelene naye futhi wayesebenza phandle lapha kwahulumeni umnumzane Andrews ngakho ngangizokwedlula ekhoneni ngebhayisikili lami elidala futhi ngase ngimkhulekele wesifazane ubusuku ukuthi abube bobili ngaphambi kwalokho ngaye ekhaya ngisahlezi egosini inkosi yangibonisa umbono ukuthi owesifazane wayezophila Ngakho ngiyehla ngathi ngino isho kanje inkosi wakho uzophila wayesethi oh akabonga uNkulunkulu intwanyana ibandla ngathi ngasukuma ubhaptizwe egameni lenkosi ubize yona futhi uhlanze izono zakho na wathi ngiyakwenza noma yini uNkulunkulu ayaleza kuba ngiyenze vele nje uze ungiqondise futhi ungitshele futhi ngizokwenza ngathi kulungile ukusa ukuthi akube kubili emva kwalokho ngahlangana nendoda yehla ngumgwaqo lapho futhi awungumnumzane Andrews wathi awosho awome kancane lapho mshumayeli sekukade cishe ngalesi sikhathi sokusa ngiyethemba futhi wathi awume kancane lapho mshumayeli wathi uyapi ngathi ehla kwigrosa wathi awunamahloni ngawe na ngathi ini wathi ukutshelo ozihluphekelayo umncane umama ufayo phakathi lapho ukuthi ubezophila ngathi awu uzophila wathi wazi kanjani ukuthi uzophila na ngathi uJesu usho njalo yingalezo sizathu ngazi Wathi wazi kanjani na ngathi wangibonisa umbono ngaye ngendlela nje akwenza ngayo ngangazi ukuthi kuzoba njalo kunjalo wathi ngingaba namahloni ngami wathi uvela uhambe nje ukhohlise abantu kanjalo wathi ufanele ube namahloni manje ngiyazi ukuthi kuba likhulu kimi ukuqala ukubonana nawe nokukhuluma kuwe kanjalo ngathi kulungile Unembono yakho nawe futhi nami ngineyami futhi ngagibela ibhayisikili lami elidala ngagibela ngenyuka ezitsukweni ezimbili emva kwalokho umkakhe engowesifazane ongumKristu wagula ngaya ngale ngathi nomzana Andrews kukhona engakwenzela khona na wathi manje buka lapha wathi sinodokotela okahle wathi asidingi sizo oluvela kuwe ngase ngithi ngiyabonga ngathi ngiyazi nina dokotela okahle futhi wambiza ngegama futhi ungudokotela onomoya omuhle lapha wedo opa umngane wami ngathi ungudokotela okahle wathi yena unethumba elimila kupopopo sizodingeka ukuthi silikhiphe futhi yilokho kuphela wathi asidingi mkhuleko konke lapha ngathi lokho kungukuthi mnumzane Andrews angekubuzanga lokho ngathi bengifuna nje ukukutshela ukuthi ngingakunqumela ukhuni lwakho ngingakwenzela konke engingakwenzela khona ngikungenisele okokubasa kwakho amalahle noma yini engingayenza Ngakho wasikeka ngempela ngakho wayengafuni lutho kuba lwenziwe ngumkhuleko ngathi kulungile ngakho ngabuyela ekhaya futhi sengikwenzile ngani bamkhipha bamisa esibhedlela futhi ngokuso kulandelayo ngaqala ukuhamba ngikapha ngangingumqaphi wezinyamazana nje niyazi futhi ngabopha ngebhande isibhamu sami esidadlana ngase ngiqala ukwenyuka ngomgwaqo ngangihamba ngigudla ngenyuka ngomgwaqo futhi ngihamba ngidabuya lapho futhi into yokuqala niyazi lapho into ethize yathi kimi yathi jika ubuyele emuva lo yilowo Jesu ovukileyo jika ubuyele emuva Ngacabanga awu lokho mhlawumbe ngizwe into ethize yathi buyele emuva ngajika khona lapho ngabuyele emuva ngashayela inkampani yakwa public service ngangihamba ngikapha olayini abaphakeme futhi ngakho ngabashayela ngabatshela ukuthi ngeke ngisebenze kulolu suku kwakuyimvula ekhemezelayo nakuba yayingenele ukuba ingangiyekisa ukusebenza kodwa nje ngabuyela emuva ngangingazi ukuthi kungani ngihlala phansi ngase ngithatha isibhamo esidadlana ngasehlukanisa ngangimi lapho ngisipolisha ngiumida wathi kimi umngami wathi ubuyela ukuzokwenzani na ngathi angazi ungitshele nje ukuba ngibuyele emuva ukulalela kungcono kunomhlatshelo ukulalela amanoni ezinqama ngiyabuya nje ngihlala phansi lapho futhi ngangipolisha isibhamo esidadlana futhi into yokuqala uyazi ngaqaphela oza ngasendlini futhi nangeza isigqoko sakhe sitshekele eceleni uyazi namafinyila elenga ekhaleni lakhe futhi uyangena wathi nkosikazi Branham wathi yebo ngabe ukhona umshumayeli na wathi yebo wathi ngena mnumzane Andrews wathi hallo mshumayeli ngase ngithi sawubona ekuseni mnumzane Andrews thatha isihlalo wathi uzwile ngonkosikazi Andrews na ngathi qhabo wathi awu wathi uzofa mshumayeli ngathi oh lokho kube kakhulu ngathi ngiyakuzonda ukuzo lokho ngathi nakuba ngazi ukuthi wena unodokotela kahle wayesethi yebo wathi kodwa bekungesilo ithumba elikupopopo ngase ngithi bekungesilo qhabo wathi qhabo sinodokotela osifundele isifo lapho manje waseLouisville wathi yihlule likhale nje ngamahora athi awabe mabili enhlizweni yakhe wathi likhuphukela enhlizweni yakhe wathi uzofa ngathi eh kubi kakhulu ngiyakuzonda ukuzo lokho ngiqhubeka nje ngipolisha isibhamu sami wathi awu wathi awu mubi kakhulu ngase ngithi yebo mnumzane ngathi lokho ake athi ukujuluka isikhashana ngakho ngavele nje ngaqhubeka futhi ngilokho ngisebenza isibhamu sami wathi awu wathi ucabanga ukuthi ubungamsiza na ngathi mina ngathi angisudokotela angazi ukuthi wenziwe njani mnumzane ngathi angisudokotela wathi awu uyazi wathi bengicabanga ukuthi mhlawumbe ubunga msiza kancane ngase ngithi uchaza ukuthini wathi awu uyazi njengowesifazane ezantsi ngathi ngiyabona ngathi lo kwakungesimi leyo wakuyinkosi uJesu wayesethi awu ngathi bengicabanga ukuthi ubungamkholwa wake wangixoxela indatshana ugogo wakhe ayenayo noma uanti wakhe ngikholwa ukuthi kwakunguye wayenze isithembiso ukuthi uyokhokhela umshumayeli umdala wesekethe amadola amahlanu ekupheleni konyaka wayewashe izingubo futhi wayengenayo imali yokumkhokhela nosuku lokuwasha lwafika manje ke umshumayeli wayezoba khona futhi wayengenamali futhi wayenosheleni noma uzoka kumbe noma lwalubiza malini ugoqo lwensipho enkulu endala futhi wamthuma esitolo uyabuya wayesethi waluthatha ugoqo lwensipho ne futhi wayekhala wathi wayese ekhothama wathatha iphinifo lakhe elikhulu elidala wesole izinyembe zakhe futhi wayengale eketeleni elidala njengoba omama benu bevamise ukuba nalo futhi kusobala usuvele uthinte inkinobho manje kwalokho sekwaphela yabo kodwa wabeka insipho eplangweni lokuwashela kanje futhi eyibeka phezulu wezo into ihlikihla futhi kwenzeka wabheka phansi futhi wabheka kunamathele ogoqweni lwensipho futhi kwakukhona uhlamvu lwegolide lwamadola amahlanu wayethembise umshumayeli omdala wesekethe wathi ngathi kwafika kanjani lokho lapho na wathi awu ngiyamangala nje ngathi uJesu ovukileyo wakwenza lokho wenza isithembiso ngayo yonke inhliziyo enhle wayecabanga ukuthi yokwenza noNkulunkulu wayemenzele indlela indlela nje enza ngayo izinto indlela wena omqondo ngayo ngalokho nje enza ngakho izinto azenzayo indlela akwenza ngayo wathi awu ngamangala njalo wathi bekusenhlizweni yami njalo ngimangala ukuthi ngabe kwakukhona yini ngathi uma kwakukhona ngathi kukhona mnumzane Andrews wathi awu mfowethu Branham ucabanga ukuthi ubengangimsiza umkami na ngathi impela ngiyazi angakwenza ngathi ungawathi ungamkhulekela na ngathi khabo ngikhulekela wena ngathi nguwena umuntu ofanele akhuleke wathi awu angazi ukuthi usho kanjani umkhuleko ngathi lokho bekungeke kukusize ngalutho empilini uma usho umkhuleko ngathi kuqa phansi ukukhulume naye wathi awu ngikwenza kanjani na ngathi hlehlisa isihlalo sakho nje bese uhlala lapho nje guqa phansi ngamadolo nje kuso ngasetafuleni bese uyakhuleka ngakho waguqa phansi lapho wayeseqala ukukhuleka futhi wathi manje wathi mnumzane angazi ukuthi ukhulunywa kanjani nawe wathi kodwa uma uzosiza umkami nje wasukuma wayesethi awusho mshumayeli manje asiphume siye esibhedlela bese sikhuluma naye wathi mhlawumbe uma sehlela lapho okusesibhedlela khona ngathi kulungile umkami wazilungiselela saphumela lapho nonkosikazi Andrews lapho wayengasakwazi ngisho nokubona amehlo akhe igazi lase lehlukanisile niyazi ihlule lalibangela igazi amanzi futhi wawungeke usakwazi nokubona amehlo akhe ngambuka oh hey umkami waqala ukukhala ngakho kaphansi ngase ngiqala ukukhuleka ngathi inkulunkulu othandekayo ngiyakhuleka manje ukuthi uzomsiza isifazane ngathi ukubona ukuthi sonke asinathemba asinasizo udokotela wenze konke angakwenza kepha nokho ulele lapha uyafa ngathi oh unkulunkulu singenzani na singenza kanjani noma yini manje na sibiza wena siyazi ukuthi wavuka abafileyo futhi uphila phakathi kwethu futhi uyaphatheka nje njengoba kunjalo ukukhanya ezandleni zami ulapha futhi unawo onke amandla futhi ungakwenza manje Nkosi uma sifumene umusa emehlweni akho siza ngokuzithoba futhi sicela isihawu ngowesifazane ngisakhuleka izinto ziqala kunyakaza kanjalo ngabuka ngase ngibona eza endlini yami ephethe uphaya weaphula ngesandla sakhe futhi unika mina ngase ngihlala egosini ngase ngiqala ukusika lo phaya weaphula nokuthi ngiwudle ngasukumake emva kokuba esebonise umbono kwakuyini na inkosi evukileyo kwakukanjani na uphakathi kwabantu into engiyenzayo wathi lesifazane izono zakhe emthonjeni washo lapho kwakukhona khona uPhilip ngenkathi ephansi kumkhiwane ekhuleka wayazi ukuthi inhlanzi yayikuphi eyayinohlavu lwemali emlwengeni wayo wathi ubaba ungibonisa imisebenzi futhi ngiyasebenza kuze kube manje nezinto engizenzayo nani niyakuzenza kuyini na ukuvuka wafuka abafileyo akafile ukhona lapha kanye nathi manje ungokhona nje ngempela ngempela egamelweni njengoba ukukhanya kukhona ungokhona nje ngempela ngempela ngani umuntu eminyakeni embalo edlule wayengazi ukuthi wawuyini ugesi kodwa wayenokulamba enhliziyweni ukuba athole ukuthi wawuyini wayekholwa ukuthi wayengawenza ukhanya uThomas Edison futhi wazama izintambo eziyizinkulungwane eziyishumi kodwa nokho wathola into ethize futhi wanika izwe ugesi umuntu wayekholelwa kwithelevishini na yazo zonke lezi ezinye izinto uNkulunkulu wakubeka konke lapha futhi kukhona amandla okuvuka kukaKristu kulokhu ukusa khona lapha kulendlu ukusinisa zonke izono ukudwalisa ngomongcwele nokuphilisa konke ukugula okukhona ezweni uma nje uyazi intambo eholela kukho kuthandi nokukholwa leyo iyona ntambo eyiyona yona ngena bese uhamba kanye bese ubona ukuthi akasho yini niyazi ngenkathi uFranklin ebamba umbani wayengazi ukuthi wayenani wathi ngiwutholile wayazi ukuthi kwakube khona ukuvuka kwakukhona into ethize ayeyitholile wayengazi ukuthi kwakuyini mhlawumbe ngezinye izikhathi mongcwele ukhuluma kuwe ungebe nje wazi ukuthi uyini kodwa uyazi ukuthi ukhona ngendlela nje akwenza ngayo indlela nje uNkulunkulu anayo yokwenza izinto bayawuqonda lo mnumzane Andrews ke ngenkathi ngiphuma futhi ngamtshela futhi ngosuku lwesithathu ufishe amabili awu fishe amahora amabili kusukela ngaleso sikhathi sibuyele ekhaya futhi ufika lona kwakungumphakathi lapha ngaleso sikhathi uza enqamula lapho babembizile bathi umkakho uyafa bathi unokugodlozela kokufa emphinjeni wakhe ungcono uze futhi nangu ebuya edumele konke wathi mfuli Branham wathi uthokotela uthe uzofa wathi ukhona lapha yamanje uthe uzofa ngathi kodwa inkosi uJesu ithe uzophila wathi awu kungenzeka kanjani uma efa angaphila na ngathi useyaphila vele haleluya ngakukuminyiswa ngu haleluya ukhaza ukuthi akathungise uNkulunkulu wethu kwake kwabakhona ukusa oh haleluya abafanele bezwakale kubantu yilokhu ukusa kunjalo akathungise uNkulunkulu wethu ngokuba onke amathunzi okufa asusiwe uyaphila Kaphelani futhi wathi awu manje wathi uzokwenza kanjani na ngathi nge akusimi engingalinganisa yimi nje engifanele ngikholwe lokho uNkulunkulu wathi uzokwenza Ngakho ke wayedabuka ngempela futhi emva kwesikhashana waphuma wayesibhedlela nangu ebuya futhi nangu eza ejika ngedlu ti ungena egijima wathi mshumayeli uyazi ukuthi kwenzekeni na ngase ngithi ini mnumzane Andrews ngangisahlezi lapho ngipolisha uyazi wathi uyazi ukuthini ukuthi kwenzekeni ngase ngithi kwenzekeni mnumzane Andrews na wathi uvukile wonke amanzi aphumile kuye wathi blawa indlala wathi bahambe bayomlandela isobho elizacile wathi angilifuni isobho elizacile ngifuna amasoseji neklabishi elibabayo wayelambile kwakuyini na ngoba wavuka kwabafileyo lowo wesifazane ophuma esibhedlela engowesifazane ophilile uyaphila ukunika insindiso ungibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila uphila phakathi kwenhliziyo yami kunjalo ufika khona labo futhi ezinsukwini ezintathu emva kwalokho ngenaba ngezinyawo zami egosini elingaphambili ngidla uphaya we-aphula umnandi okwedlula bonke cishe engike ngibadle ngani uyaphila wavuka abafileyo lona wesifazane omncane ngapha ngenkathi evuka kuleso sifo sofuba nesibhedlela sathi wayezokufa wahambahamba lapha waseyenqaba wayecabanga ukuthi kwakungubuhlanya ukuba eze azobhaphathizwa futhi ehlezi lapho ngobunye ubusuku enemfiva enkulu ekhaya lakhe wayengezwa ngishumayela ezansi ukwedlula lapho ekhaya lakhe ngangishumayela ngobhaphathizo wamanzi wavuka weza wabhadazela endleleni eyongena enkonzweni futhi wayehlezi khona emumva laphaya futhi wathi ngifanele ngibhaphathizwe isigaxa esikhulu sasesivuvukele ehlombe lakhe Unkosikazi wepha ngapha wahamba wazithathela ingubo eshaya phansi wase efika egqoka wahamba wangena ekhibini enemfiva iyikhulu nani futhi wabaphathizwa lapho njengalokho akwethembisa uNkulunkulu futhi namhlanje lokho sekuyiminyaka eyedlula futhi namhlanje nangu uyayehlezi lapha ephila kulokhu kusa yingoba uNkulunkulu uyaphila futhi uyabuza futhi wavuka kwabafileyo emavikini ambalwa edlula yena nentokazi yakhe wayengalelo ivili babeza behla ngumgwaqo futhi ngawukhona ohluphekayo wesifazane umdala wesinqibi ehlezi labo futhi wayenxiba wathi nenekazi ngicela ungisize ngeswele wabheka ephaketheni lakhe wayenemali eyenele nje eyenelene usheleni nozuka ngikholwa ukuthi kwakuyiwo ukuba bona bawele ibridge wayahamba yaphambili waqala kuhamba ehla ngomgwaqo inkosi yathi kuye yathi manje ngenkathi ungenasizo ngakusiza nalowo wesifazane akanasizo futhi awumsizi wahamba yaphambili ethi ukuqhubeka kancane wathi inkosi kodwa kuphela nginosheleni nozuka siyofika kanjani mina nentombazane ekhana singakwenza kanjani na wathi kuyini lokho kuwe na wena landela mina uyajika ubheka emumva ubuyela emumva wathi nenekazi ngiyaxolisa wathi inosheleni nozuka kuphela yilokho kuphela enginakho okwendodakazi nami ukuba siwele ibridge wathi nginika wena yilokho kuphela enginakho ngiyaxolisa ukuthi angesenayo enye sathi inkosi kubusise indodakazi yami waphenduka waqala ukuhamba aqhubeka indodakazi yakhe yathi manje mama sizokwenza njani manje na wathi yonke i-traffic kuzoba ingozi ukuwela lelo bridge wathi asisakwazi ukuwela ebridge manje wathi angazi ungitshele ukuba nginikele ngayo futhi ilekho kuphela ebenginakho ehle umgwaqo futhi kwathi ngaleyo nkathi nje kwenzeka wabheka indodakazi yakhe yathi oh mama ubheke nanku uzuka futhi kwenzeka wabheka wayesethi futhi nanku usheleni kuyini na indlela nje enza ngayo izinto usenza sazi ukuthi ukhona lapha kuleli hlobo ledlule ngangiphumile imihlangano umkami uyangena wathi Billy ngifanele ngibe nesheke kufanele ngithole igrosa Omunye umshumayeli umdala uyafika lapha wathi mfowethu Branham anginamali wathi ngephukelwe ngifanele niye eTexas wathi ngizokukhokhela ngelinyilanga uma ngiphumelela wathi ungangisiza ungisize na wathi ngifuna amadola angamashumi amahlanu ngehlela ebhange ukubona ukuthi nganginayo yini awu ngangine nje cishe ikhulu ngakho ngaya ngale ngase ngimnika amadola angamashumi amahlanu ayo wayithatha wase ehamba izinto ezincane ziqubuka niyazi ukuthi kunjani unkosikazi wathi Billy ngifanele ngibe nesheke kulokhu okusacishe amadola ngamashumi amabili ngifanele ngithenge igrosa sehla sayithenga igrosa siyabuya wakhohlwa amaqanda sasingawatholi ngakho ngacabanga oh he awu ngacabanga mhlawumbe omunye umuntu uzokwenza into ethize ngakho ngaya ngale futhi ngangiseza umnumzane May kwakuthi ukuba yi kwakungakabi bikho umuntu endlini futhi ngangisusa izibi ngefosholo lapho kwenzeka ngabheka ngase ngibona imoto endala ingena izeceleni kwase kuhlalwa phansi umshumayeli umdala waphuma lapho ethe ukukhubazeka wase eza ekukhuphuka wahlala egosini waqhiyama ngacabanga lo ozihluphekelayo umshumayeli omdala oxegezelayo ngifanele ngiye ngale ngiyombona ngaya ngale ngathi sawubona ekuseni wathi unjani umfundisi Branham ngathi angisho ukuthi uyangazi futhi wangitshela ukuthi wayengubani wathi ngingomunye walabo abashumayeli abahluphekayo wathi bengisenhla Cleveland banginika upetrol owenele ukufika lapha futhi wathi imoto yami endala isithi ayome phandle lapha wathi kukhona into engitshele ukuthi ngize ngapha wathi mhlawumbe ungangisiza kancane ngambheka ngacabanga hey uyazi ngacabanga umfomdala bandla ngathi asibe nomkhuleko wathi ngifuna ukukhuleka wena ngeninqulo embi ngase ngithi kulungile saguqa phansi sase siqala ukukhuleka ngenkathi ngiqala ukukhuleka inkosi yathi mnike amadola amahlanu ngathi awu nkosi kusobala wazi konke ngakho wena uyazi noma ikhona noma yikho ngase ngithi inkosi ngitshele kuba ngikunika amadola amahlanu wathi iningi kakhulu leyo mfowethu Branham ngathi kodwa ingitshele kuba ngikunika amadola amahlanu futhi abhala isheke ngathi lithathe ulise kwastrothers bazolikhesha ngacabanga manje ini waphuma wahamba washayela wahamba futhi wayesehambile isikhashana wawukhona indoda eyayisebenza indlu lapha yeza nomzimzane Luda yathi awusho umshumayeli ngase ngithi yebo yathi uyazi yathi nginezikhukhukazi ezikhulu ekhaya yasithi lezo zikhukhukazi ezindala yathi ngizinika konke okokuqalisa nakho konke okunye nokudla futhi yathi angikwazi ukuthola izinto zokuthi zizalele yathi cishe evikile ledlule ngakho kaphathi ngase ngithi inkosi uma nje uzokwenza lezi zikhukhukazi ukuthi zizalele ngizonikela ngohafu wamaqanda yathi uyazi zaqala ukuzalela yathi ngosuku olulandelayo ngathola amaqanda angamashumi ayishakalolunye yathi nginekesi lamaqanda lapha ngifuna ukukunika wona amadola amahlanu nje ncamashi kuyini na nje indlela enza ngayo izinto ngizama ukuthini lokhu kusa na ngizama ukusho lokhu ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi uyabusa uvukile kwabafileyo wahlephula isinkwa amehlo abo ayavuleka baqonda ukuthi kwakunguye indlela nje enza ngayo noma yini hamba ubhekisisa futhi uzothola indlela nje enza ngayo izinto usaphila futhi uyabusa uyaphila ukunika insindiso ungibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila uphila phakathi kwenhliziyo yami umlayezo wakhe ongokuthi hamba utshele abafundi bami ngiyohlangana nabo eGalile umlayezo wakhe ngokuthi namhlanje uzohlangana nani ngiyohlangana nani noma ikuphi lapho ngiyohlangana naye khona zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nensindwayo kodwa bangane bami njengoba labo bantu bamangala ngenkathi beza lo muntu esogwini ethi khosani netha lenu babe ngakwazi la madoda emawose ngenkathi ehamba futhi akhuluma naye futhi engakwazi futhi abaningi bethu bangane bami ulugejile uPawulu ukubizwa okuphakeme kuKristu ngoba asizange siqone izikhathi eziningi enkantolo yokwahlulela yoba khona ukudumala uma usuqonda ukuthi leyo nkolo kaJesu Kristu iletha insindiso nenjabulo nokuthokoza okuthiwa njengoba uPawulu asho ezinsukwini zasendulo ngendlela ethiwa ukweduka ukweduka ngokuhlanya niyazi ngendlela ethiwa ukweduka ngikhonza kanjalo inkosi uNkulunkulu wawobaba ngendlela ethiwa ukweduka Zikhathi eziningi ubona abantu ojabule nothokozayo abagcwele umoya kaNkulunkulu lapho ukuphilisa ngokaNkulunkulu namandla nezimanga nezimangaliso okwenziwa khona bathi ngokulutha bathi ilokhu lokho nokunye kodwa uma kuphela uzofunda iBhayibheli iNkosi uJesu Kristu nje awumqondi nje awuboni ukuthi ngubani ngethemba ukuthi ngaphambi kokuba kuphele lolu suku ngaphambi kokuba kuphele lolu suku ukuthi uzokwenza ukuthize empilweni yakho ukuthi uzomqonda nokuvuka kuzoqhuma enhliziyweni yakho uma kungesikho ukuthi sekuvele kunjalo futhi kwangathi futhi ngizoqaphela izinyoni zikhala ngokwehlukile uJesu othandekayo uvukileyo kulokho kusa uvukile kwabafileyo ngakho ke konke kwesaba ukufa sekuphelile haleluya zinanyekwe uPawu zayofakwa olwandle lokukhohlwa ngenkathi uPawulu ongcwele omdala esehlela ekupheleni kwendlela futhi wayehlezi lapho namaketango ezongolozele izinyawo zakhe ezongolozele nezandla zakhe babakha isihlalo ayezo boshelwa kuso phandle lapho ababezomnquma ngaso ikhanda lakhe ngenkathi bethi Paulu cabangane ngakho manje na wathi ngikulwile kulokuhle ngiqedile ibanga ngigcinile ukukholwa futhi ngakho ke sengibekelwe umqhele wokulunga inkosi umahluleli olungileyo ayongipha wona ngalolu suku kungeyimi ngedwa kepha bonke labo abathanda ukubonakala kwayo ngenkathi bemkhipha bemhambisa eblokweni lapho futhi wehlisa ukholo wakhe wase ebeka ikhanda lakhe lapho ukufaka ukufa kwamgolozele ebusweni bakhe ngokwathi manje sengikutholile manje usuye saba wathi okufa lobudosi lwakho na wabuka phandle lapho wase ebabona begubha umgodi kuba bamfaka ethuneni ithune elidala elinodaka lathi ngizokubamba ngizokubamba ngizokonakalisa umzimba wakho izibungu zesikhumba zizophethuza ziphuma zingena kuwe nge wathi thuna ngophu kunqoba kwakho na kodwa waphendulela ikhanda lakhe emumva ngaseJerusalema oh he ngepha makabongu uNkulunkulu sipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu oh he ngifanele ngifike ekupheleni kwendlela ngolunye lezi zinsuku imisebenzi yokukhandla kwami iyobe siphelile abanye benu bafana abahlezi lapha esasidlala ndawonye sishaya isibhakela ndawonye sidlala izimabula ndawonye nakho konke sasisengabafana ngaleso sikhathi kodwa manje ngiqala ukuqaphela kusasa usuku lokuzalwa kwami ngizobe sengineminyaka engamashumi amane nane kudala kusasa amahlombe ami aseqala ukuyetha nokushwabana sekuza phansi kwamehlo ami izinwele enginazo ezisasele seziba mpunga kuyini na kungena ukufa kungigayela phansi kodwa mfowethu ngenkathi ukufa ngakolunye uhlangothi kusagaya ukuphila ngakolunye uhlangothi kwenza ukusha futhi kunjalo futhi ngolunye lezi zinsuku nonke nizoma emangcwabeni lapho belilungise khona futhi uma ngifa ngaphambi kokuba kufike uJesu bazocula ukholwa kuphela konke kuyenzeka kholwa kuphela uma ubezwa bethu seshonile bese ke bethela amagabathe enhlabathi phezulu kwebhokisi lomngcwabo ikhaskete angishonile ngiyaphila nokho ngoba uyaphila khabo ngolunyolo lokho ukusa kwasentwa sahlobo lapho sekuphele konke okwakho namabhumu amathomu eseliphumisile izwe futhi alithumela ngale futhi selishibeka iminyaka futhi lahlanzwa labuyiswa namasundo ayovuka emhlabeni futhi ukuvuka kwemvelo yonke njengoba uNkulunkulu enze eqaleni akuyi kubakho konakala enhlabathini akuyi kubakho konakala emoyeni namasundo akuyi kubakho magciwane noma izifo eziyophinde zibabhidlize futhi izihlahla zama-aphula soze zaguga haleluya uyovuka ngokunye ukhazimulayo ukusa okuhle lapho izinyoni ezinkulu zindiza zisuka esihlahleni ziya esihlahleni uJesu yobonakala lapha emhlabeni futhi uma ebonakala labo abafele kuKristu uNkulunkulu uyakubaletha kanye naye siyovuka ekuseni ngePhasika futhi sihlangane nabakithi abathandekayo futhi sibabingelele akuye kuba isikhathi esimnandi leso na futhi ngingama ngale ya futhi ngibone umama wami omdala ehleze emumva lapho kuyingemumva lendlu kulokhu kusa esegugile futhi enokuqhaqhazela futhi egcwele idumbe futhi uqala kuguga lapho sengingambona lapho futhi ngithi mama ngumfana wakho lona futhi ngifike lapho bese ngibona abathandekayo bami nabangane bami abathandekayo lapho ebandleni umfowethu George the Ark umdadlana bonke labo abashona phansi kuKristu Jesu bonke abangane bami abathandekayo mase bevuka futhi ngingabonana nabo futhi bese ke ngiya ngale ngithi ubane lo mfo oza lapha yana lo ngoPaulo nakho kuza uSila nangu Daniel nangu Hezekeli nampa bonke futhi singahamba sehle sidabula eparadise likaNkulunkulu yobakhona kuvuka kwangempela ngokunye kwalokhu ukusamngane siyohlangana nani leyo ngane encane eyafaya ocishe ingaka iyoba intombi futhi iyogaxa unina futhi ikhala izinyembezi labo futhi ikhala futhi idumisa uNkulunkulu ngokuvuka kwakhe okukhazimulayo kwendodana yakhe uKristu Jesu ngolunye usuku olukhazimulayo liyofika. Sesiphilile manje ngoba sinesibambiso sensindiso yethu umongcwele lapha ufakaza ukuthi kukhona ukuvuka kunjani na ngesinye isikhathi ngake ngaba yisoni ngesinye isikhathi ngangingakaze ngime emva kwepulpit ngesinye isikhathi wawungeke uze ungizwe ngiphakamisa iphimbo lami futhi ngithi amen ngangiba namahloni ukukwenza kwakuyaye kube khona isikhathi lapho engangingenalo nonyembezi emehlweni ami ngangiba namahloni ukukwenza ngangingubhili omkhulu omubi kodwa ngelinye ilanga uJesu Kristu wahlangana nami ngamandla okuvuka kwakhe wayigcoba leyo nhliziyo eyitshe wayikhipha kimi wafaka umqondo omusha wafaka imvelentsha wafaka umuntu omusha lapha futhi namhlanje ngoba uyaphila nami ngiyaphila futhi ngolunye lwalezi zinsuku bangane uma sengifika ekupheni kwendlela njengawe nje nathi sonke nezikhali zethu sezivithike ngempela empini oyi Bukani sihlangu sidala bukani ukuthi mingaki imicibisholo esabekayo kunzima ukuthi ishaye kimi ngisezantsi lapho futhi ngizwa magagasi engena emphefumulweni wami ngiyazike ukuthi sengise kupheleni kwendlela ngalesi sikhathi njengomama wami nje lapho futhi njengoba bonke bakwa Branham uma sebehlele ekugugeni ngempela baqala ukugagazeliswa idumbe Ngifuna ukuma lapho haleluya ngenike endukwini ukuphela kwendlela ngifuna ukukhumula isikhosi esivikelo sami bese ngisibeka phansi ngasogwini ngiguqe phansi ogwini bese ngihloma inkemba endala ibuyele esithungwini sasephakadeni bese ngiphakamisa isandla zami futhi memeze kakhulu futhi ngiyazi lapho ngihamba esigodini sethu lokufa inkanyezi yokuse yophuma ukuba ikhangise indlela umongcwele uyokwendlala amaphiko awo acibezelayo ngaphesheya kwalelo Jordani elinodaka olwesabekayo bese uthwala imiphefumulo yethu ekhandlekileyo iye ezweni elingcono yebo mnumzane ningesabi angikwesaba ukubi ngokuba wena unami ukufa kugingwe ukunqoba kukhona ukufa ngeke kwenza lutho omunye umbhali washo ukuthi into kuphela uNkulunkulu ayenze ekufeni wakufaka ekalishaneni wase ekufaka amahanisi wase ekuhlalisa phakathi koshafu bekalishana futhi into kuphela ukufa okungayenza ngokudonsela ikholwa ebukhoneni bomenzi walo ileyo nto kuphela ukufa okungayenza ngolunye lwezi zinsuku ukufa kuyogaya lengxenye efayo kodwa ngenkathi nje ngiseyingane futhi kwakukhona umuntu ongaphezulu kwemvelo owayelinde kumama ukuba anginike ukuphila ngenkathi ngizalwa ngakho uma lethabernakele lidilizwa ikhona eselivele lilindile enkazimulweni lilungiswe ngale lapho okungekho kugula noma ukuhlupheka futhi njengoba nje ngizalwe ngomoya lapha nomoya kaNkulunkulu memeza kakhulu apha baba kungesimi ngedwa kodwa wonke umuntu osezweni ozelwe ngokusha ngenkathi lo mzimba womoya sisakhula emsini wenkosi yethu Jesu Kristu ngolunye usuku siyokweqa imingcele ngale yafuthi siyoba kulo mzimba omusha lapho okungasayi kuba khonwele olumpunga amahlombe aqothile kumbe noma yini enjalo siyobabasha lapho kuze kube phakade ngoba uJesu Kristu wavuka ngosuku lesithathu emva kweyakhe iResurrect ukuvuka emva kokufa kwakhe wabuye wavuka futhi uyaphila uyabusa manje hambani tshele abafundi bakhe hambani tshele abantu bakhe ukuthi wathi ngiyohlangana nani ngale eGalile ngolunye lwalezi zinsuku eGalile likaNkulunkulu ngale yandawo ndawo ngibheke ukuhlangana naye ngokuthula ngoba uyaphila enhlizweni yami namhlanje ngethemba ukuthi uyafana kini nonke futhi ngenkathi sisayo ngiyaxolisa ukuthi sengithatha isikhathi esiningi kakhulu lapha amahora athi awabe mabili nje manje kuze kuqale usonto esikole asikhothamisa amakhanda ethu Oh uNkulunkulu onesihawu, mdali wamazulu nomhlaba, mqali wokuphila okunguna phakade, mnikezeli wazo zonke izipho ezinhle. Siyakubonga kulokhu kusa ngokuvuka kukaJesu Kristu eminyakeni ethile engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyedlula. Kulokhu kusa lesi sehlakalo esikhulu senzekile. Abantu bebekwesaba ukufa ngaphambi kwalokho, kodwa emva kokuba esefika khona-ke wasusa lokho konke ukwesaba ukufa, futhi namhlanje uyaphila futhi uyabusa ezinhliziyweni zethu. Wathi emva kokuba esevukile kwabafileyo, wathi ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyedlule selokhu kwaba yileso sehlakalo, kodwa kulokhu kusa uphila kabusha ezinhliziyweni zethu. Sibuthene lapha kulokhu kusa Nkosi ukuba simkhonze ukufundisa ngezwi lakhe, ukuze umoya wakhe uqhawulana omunye nomunye, nokuthi ayidunyiswe iNkosi komunye nomunye ngenxa yokuthi siyakholwa ukuthi wafa wabuye wavuka. Futhi sikholwa ukuthi kithi kulokhu kusa Nkosi ngomusa kaNkulunkulu kubusa ukuphila okungayi kufa emizimbeni yethu yenyama. Sikholwa ukuthi phakathi lapho ngumoya kaNkulunkulu ongeke wafa, ukuthi awusoze wafa, futhi unewathi ngiyobapha ukuphila okunguna phakathi, abasoze babhubha, futhi ngiyakubavusa ngomuhla kuphela. Siyakukholwa Nkosi ngokuba singofakazi bokuvuka kwakhe. Manje Baba, sibusise usuku lonke, busisa izihambi esangweni lethu, futhi kwangathi namhlanje kungaba usuku lwenjabulo. Futhi uma kuba khona labo lapha kulokhu kusa Nkosi ongakaze azalwe ngokusha, ongalwazi ulwazi lwesehlakalo sokuhlala noJesu ekuphileni okuvukileyo, ekuphileni okusha, lapho khona amaketango amadala nazo zonke izifiso zezinto zezwe ziwohloke khona, futhi ongazi ukuthi kuchaza ukuthini ukuba yisidalo esitsha kuKristu Jesu. Oh Moya ongcwele, hamba phezu kwabo namhlanje, efumulela emzimbeni wabo ukuphila okungenakufa, futhi kwangathi izinsimbi zokujabula kwasezulwini zingezwakala ngaleli phasika, izindaba ezizwakalayo zesikhathi sikakhisimuzi namhlanje, futhi kwangathi bangaphuma futhi babe izidalwa ezintsha kuwe. Yizo umkhuleko wenceku yakho Nkosi, ngokuba ngicela lesi sibusiso egameni likaJesu Kristu. Amen. Kulungile Masime, kulungile Mfowethu Neville.